God had explained. 25 April 1961, Chicago, Illinois, USA. Inzaliseko yobuThixo icacisiwe. Lo myalezo kamzalwana William Branham washunyayelwa ngomhla wa-25 ku-April wo-1965 eChicago, Illinois, eMelika.
Thank you, Brother Carl. Greetings to all you brethren in the Lord.
Enkosi mzalwana uCarlson, ndiyabulisa kananjalo kuni nonke bazalwana nodade enkosini.
I just sometimes feel a little reluctant to get up when I'm listening to such wonderful testimonies and so forth as I've been doing this morning.
Kuli ndisuka ngamanye amaxesha ndizive ndibumanqumnqezu ukuphakama xa ndiphulaphule ubungqina obumangalisa olu hlobo njalo njalo obunjengokuba ndibuve ngale ntsasa.
And then fellow citizen in the suffering and persecution as our Baptist brother and sister has gone through.
Kwaye ngoko ummi ongowakuthi xa ehlupheka etshutshiswa njengokuba umzalwana wethu nodade bamabhaptisti benzile.
Being formerly a Baptist myself, a missionary Baptist, and knowing what it means when your people.
Endandi ngumbhaptisti ngaphambili okwam umbhaptisti ongummissionary kwaye ndisazi kuba kuyintoni na abantu bakuni kanye.
I had the same thing, my own people turned me out and they thought they'd send me away because I'd gone crazy.
Ndafumana kwalonto inye abantu bakuthi kanye bandikhuphela ngaphandle kwaye babecinga ukuba bayakundigxotha ngenxa yokuba ndiphambene.
And I found out, and I've usually said it a little kind of a roundabout way, if I'm crazy, just let me alone, because I'm happier this way than I was with my right mind.
Ndaze ndafumanisa kwaye ndihleli ndithetha into encinane eyindlela nje yokuhlekisa ukuba ndiphambene ndiyekeni nje kuba ndibonwaba ngolu hlobo kunoba ndandinjalo ndisesezingqondweni emhlekazi.
So that's kind of a little philosophy that I hold my own. And
makhe ngoko ke loo nto yindlela encinane yolwazi endiyibambileyo eyeyam.
And I certainly have been enjoying this time of being this away.
Kwaye ngokuphandle ndikuvuyele kakhulu oku elixesha lokuba lolu hlobo.
The little Church of Christ brother here, as we usually refer to it, our Camelite.
Nalo mzalwana webandla likaKristu lapha njengokuba sidla ngokubhekiselela kulo okanye ubuCampbell.
And I remember they were certainly hard hitters against the meetings when we first started.
Kwaye ndiyakhumbula ukuba ngeliphandle babengabona abantu babehlasela kakhulu ngokuchasene nezinkonzo ukuqala kwethu.
But you know, we had one named Paul, and that was the same way he became one of us.
Kodwa uyazi sasinayo igama lingupaulus ngaxesha lithile owayelolo hlobo naye waziwa ngomnye wethu.
I think what usually they look for is the life you live.
Ngoko ndiyacinga into esidlanga ukuyikhangela bubomi obuphilayo.
You know, it's better to live me a sermon than preach me one any time.
Uyazi kungcono ukuba undiphilele intshumayelo kunoba undishumayeze yona nanini na.
Some time ago, a great minister, fine, full gospel man.
Ngethuba elithile ladlulayo umfundisi othile omkhulu, indoda elungileyo evangelezeleyo.
All of you know him, I suppose, is Reverend Booth Cliburn.
Nonke ngabanye niyayazi ndiyacinga, ngumfundisi uBooth Cliburn.
Preaches the gospel in 7 different languages, he suggests.
Oshumayela ivangeli ngelwimi ezisixhenxe zahlukeneyo ulumke kakhulu.
And he's a mental giant.
Kwaye ndi uyingqondi ngolwazi.
And we were going along together one time, and he and Brother Moore and I, we were discussing something.
Kwathi sahamba kunye ngelinye ithuba waze yena nomzalwana uMoore kunye nam kwakukho into esasixoxa ngayo.
And I had the opposite side to him, and he looked around at me and said, "You just don't know your Bible."
Ndandibambe icala elimchasileyo waze wajika wajonga kum wathi, "Awuyazi nje wena iBhayibhile yakho."
You know how Brother Booth can say it.
Niyazi indlela nokuyithetha ngayo umzalwana uBooth.
That's true, Brother Booth, but I know the author real well.
Ndathi inyaniso leyo umzalwana uBooth, kodwa ndimazi umbhali ngokucokiseke kakhulu.
So I want to, you know, not to know his word is life, but to know him is life.
Amen.
Ngoko ndifuna ukuthi uyazi hayi ukwazi ilizwi lakhe bubomi, koko ukumazi bubomi, njalo lonto.
Whether I know his word if I just know him.
And that
certainly is the truth.
I was
this morning shaking hands with this fine fellowship here of ministers.
Sitting
down here, there's this don't mean to make anybody conspicuous.
Doesn't that now shut up on the Quabia Kuko or Andisam Gwens and open home to Bala Sele?
But this colored man come in, brother, sat down there.
Quatu alums are around soon to hear one canums or another shut up on
the. I said to my secretary here, there's a real Christian.
That took no Bala Wamblu, now young Christo Gwenen.
You remind us so much of Elder Smith. He used to be a Church of God in Christ, I
believe.
I used to preach so much for him down there, and now I can just see him yet.
He looks
something like the brother here, only had a kind of a gray
mustache. I'd come
in the back door, and I never forget the expression the old man used to say.
Look
up, all the saints that be singing,
you know. And there's a
little girl used
to run a corner.
My favorite song was Lift Him Up.
They
all clap their hands Pentecostal fashion, you know, Lift Him Up.
They
love me and I love them.
And
when we walk in, he used to throw his head like this on the desk and just watch him,
you know. He say, come
in, elder, rest your hat. Rest your hat.
Lalitlanga uti, ngena mdala, phumza umnqwazi wakho, phumza umnqwazi wakho.
Brother here, and I learned then that one of my favorite gospel singers is his
wife. And I've done
all the hinting I could to get her to sing.
And then she
asked not to be called on, and I know what that means.
But I'm going to
personally invite her, if she can, come over and sing
to him. Well, aren't
you the sister sang that ship ahoy one morning at the Christian businessman
down? I hope
my wife gets up this week and I want her to hear you because I brag so much.
And if you
miss that on the tape, we're going to settle it. But
can he possibly get cassette? Says I belong in salon.
I love that. Good singing.
And
I used to tell the people I never could sing. Oh my, I was a million miles from
that. But I
said, if you ever get over in heaven and live in your big palace,
you know, up there. I
said, way down to bottom of the hill, back in the woods back there, is a little cabin sets there.
Ndati emva phaya emazantsi nduli, ngemva emahlathini phaya, kuya kubakho ibhotlwana elincinci elimi apho.
That'll be mine.
Liya kubalelam kelo.
One of these mornings when you walk out on the porch and hear somebody stand up there singing Amazing Grace, how sweet the sound. Say to rich like me.
Kwaye ngenye ezintsasa, usakube usihla ngaloo ndlela uve umntu omi apho ecula, ubabalo olumangalisayo, esinjani uba mnandi sande sande sindisawudwayinge olunjengam.
Say praise God, old brother Branham finally made it.
Uthi mabonge uThixo umzalwana omdala uBranham ukufumene ukuba lapha ekugqibeleni.
Iya
kuba indim ngaphaya ndizama ukuthula.
To my Christian brethren, and to his, I believe one brother introduced himself this morning as a Buddha minister over here.
Kubazalwana bam abangamaKristu nakundiyakholwa kuba omnye umzalwana ebeye wamazisa ukuthi kusasa nje njengomlungiselelo wamabhuda lo ngaphaya.
Greetings to you, my precious friend.
Siyakubulisa sihlobo sami esithandekayo.
And I have had much dealings, not too much, but with the Buddha people.
Kwaye ndibene nsebenziswano eninzi engeninzanga kodwa ndikunye nabantu bamaBuddha.
And especially in Canada amongst the Chinese people, and found them very loving and sweet.
Ingakumbi eCanada phakathi kwabantu ngama China ndafumanisa ukuba banothando kakhulu nobubele.
I remember a little Buddha man from the Buddha temple came in to the Winnipeg meeting, and he was blind.
Ndikhumbula indoda encinane yombhuda eyayelaa tempile kaBhuda yaye yangena kwinkonzo eyayise Winnipeg kwaye yayimfama.
These very small, sweet little people, and they certainly believe that God was the healer.
Ngabantu abancinane kakhulu abalungileyo abancinane kwaye bayakholwa ngokupheleleyo ukuba uThixo wayengumphilisi.
While praying for him, and he is repeating over how he loved God, and all, once his eyes come open, and it was such a wonderful thing.
Sathi xa sasiyithandazela kwaye waye uphinda-phinda njalo indlela eyayithanda ngayo uThixo kwaze kwathi ngequbuliso amehlo yavuleka kwakuyinto emangalisa kakhulu leyo.
So we appreciate every man and every person.
Ngoko simvuyela kakhulu wonke umntu.
Now, I haven't had this opportunity before in Chicago to try to speak.
Ngoku andizange ndibe nalo elithuba ngaphambili eChicago ukuzama ukuthetha.
Which I would not try to bring any certain message, because of ministers here are so much more able than I to bring a message.
Lona elo anakuthanda ukuzisa namyalezo uthile ngokuba kukho abalungiseleli apha abanokuba nako ngokuthe chatha kunam ukuzisa umyalezo.
But and after all, you're not here to hear a message.
Kodwa kuyo yonke loo nto anizanga apha ukuzakuva umyalezo.
But I thought that it might be the most glorious time that I can meet the ministers of Chicago, this district in here, and get more acquainted with them, and we be more acquainted with each other.
Kodwa ndicinge ukuba inokuba lixesha lentsikelelo endinalo ukuhlangana nabalungiseleli baseChicago ngalo esisithili silapha ndize ndiqhelane ngakumbi nabo size siqhelane sisonke.
And I certainly thank the Lord for this opportunity.
Kwaye ngokuqinisekileyo ndiyayibulela inkosi ngenxa yelithuba.
Because I have come into this city many times here under one church sponsorship and under the Christian businessman sponsorship.
Ngokuba ndingene kwesi sixeko kaninzi apha phantsi kokuxhaswa inkonzo enye naphantsi kokuxhaswa ngamadoda angosomashishini bamaKristu.
Therefore, with not an opportunity to express myself to the Association of Brothers.
Ngoko ke ndingabi nalo ithuba nelungelo lokuzicacisa kubudlelwane babazalwana.
And then I thought, and there's so much that always follows a ministry like this, of ins and outs and ups and downs.
Ndaze ke ngoko ndacinga ukuba kuninzi kakhulu okudla ngokulandela ulungiselelo olunjengolu okwezinto into namahlandi nyuka.
So sometimes it's easy for someone to draw a wrong impression.
Kude ngamanye amaxesha kube lula kumntu othile ukuba abone ingcaciso engeyiyo.
And I want to take this next few minutes to try to explain and make it clear to my brethren, as clear as I know how to make it.
Kwaye ndifuna ukuthatha le mizuzu imbalwa ilandelayo ukuzama ukucacisa ndiyenze icace loo nto kubazalwana bam, ndiyenze icace kangangoko ndinoba nako ukuyenza.
And I'm insufficient and incapable of making a talk that would perhaps seem sensible to men who are educated.
Kwaye andingomntu nako ukwenza intetho enokuthi mhlawumbi ibe yephilileyo ebantwini abafundileyo.
I do not have an education, and I like that.
Andinayo imfundo, ndiyiswele.
But I was love the Lord.
Kodwa ndiyayithanda inkosi.
And the Lord gave me perhaps another way to win souls by a divine gift that it might fill up the gap of what my parents was unable to give me, an education.
Yaza inkosi yandinika mhlawumbi enye indlela yokuzuza imiphefumulo ngesipho esincwele ukuze sizalise eso sithuba sokuba abazali bam babengena kundinika imfundo.
From a home of a poor family and 10 children and a sick father, and I did not get the chance to get an education.
Ndiphuma kwikhaya losapho olungamahlwempu nabantwana abalishumi notata ogulayo kwaye andizange ndibe nathuba lakufumana mfundo.
So then, but at birth, there was something happened that an experience with God to my mother and father.
Ngoko ke ngoko ekuzalweni kwabakho into eyenzekayo amava kunye noThixo kumama wam notata wam.
And you've read my story.
Kwaye nakhe nalifunda ibali lam.
And by that, I try to put in my part with you, brethren, to draw sinners to Christ.
Kwaye ngaloo nto ndizama ukubeka elam icandelo kunye nani bazalwana ukutsalela aboni kuKristu.
And now, I'm not superstitious.
Kwaye ngoku mna andingomntu unenkolo.
But always before opening the word, I like to speak to the author a little bit.
Kodwa ndaba soloko ngaphambi kokuvulwa kwelizwi ndiyathanda ukuthetha nombhali kancinane.
Could we just bow our heads again for a moment?
Singake sithobe iintloko zethu kwakhona okomzuzwana nje.
Our precious Father, Thou art our God, and we are approaching Thee in behalf of the gospel.
Bawo wethu othandekayo, wena unguThixo wethu, kwaye sisondela kuwe ngenxa yevangeli.
I'm here before your children, your pastors, and brethren of like precious faith.
Ndilapha phambi kwabantwana bakho, abalungiseleli bakho, nabazalwana bokholo oluxabiso olunye.
How it thrills my heart to hear these men who have been misunderstood and sent into institutions for the kingdom of God's sake.
Indlela ekuyivuyisa ngayo inhliziyo yami ukuva la madoda ebengaqondwa xa athunyelwa kwindawo zokugcinwa ngenxa yobukumkani obungenxa kaThixo.
See how you're calling your children in the last days.
Ndabona indlela ubiza ngayo abantwana bakho ngemihla yokugqibela.
And we truly believe, Father, that we are living at the end of the race.
Saye siyakholwa ngenene ba ukuba siphila ekupheleni koqhatso.
As a prophet said, it shall be light in the evening time.
Njengoba umprophet watshoyo kuya kubakho ukukhanya ngeqala ngokuhlwa.
And believing today that we are the couriers of this great gospel light that by your grace you have permitted us to pack to the ends of the earth where this revival has gone.
Sikholwa kananjalo namhlanje ukuba singabalungiseleli bohambo olukhulu lokukhanya kwevangeli ngoba balo lwakho usivumele ukuba sifumane iziphelo zehlabathi apho le mvuselelo iye khona.
And I pray, Father, that from my heart, that Thou will let me express to my brethren this morning the motive and objective of my life to you, that they might understand.
Kwaye ndiyathandaza bawo ukuba ngokuphuma entliziyweni yam ukuba undenze ndicacisele abazalwana bam ngale ntsasa injongo nomdla wobomi bam kuwe ukuze babe nokuqonda.
Granted that we might have perfect love and fellowship and cooperation and all the working of the gospel.
Ndiphe oko ukuze sibe nothando olugqibeleleyo nobudlelane nentsebenziswano kokonke ukusebenza kwevangeli.
For we asked it in Jesus' name, who prayed that we might be one as he and his father was one.
Ngokuba sicela egameni likaYesu owathandazayo ukuze sibe banye njengokuba yena nobawo wakhe babe banye.
Leaving this, that this will all men know that you are my disciples when you have love one for the other. Amen.
Sikholwa koku ukuba ngenxa yoku bayakwazi bonke abantu ukuba ngabafundi bam xa nithandana omnye nomnye. Amen.
Now, just, and I hope and trust that I do not bore you brethren and sisters upon this.
Ngoku nje kwaye ndiyathemba nethemba ukuba andiyikunidina bazalwana nodade ngenxa yoku.
But I think I'd like to make myself clear so that you won't have to hear what someone else has said.
Kodwa ndiyacinga ukuba ndingathanda ukuzicacisa ukuze ungabi nakuva oko kuthethwe ngomnye umntu.
And I have explained many times in other ministerial meetings, but this is my first time to the Chicago group.
Kwaye ndikhe ndacacisa kumaxesha amaninzi kwezinye iintlanganiso zabalungiseleli, kodwa oku lityeli lam lokuqala kwiqela laseChicago.
And I'd like to make myself clear. real well known at of what I am trying to do.
Kwaye ndingathanda ukuzenza ndaziwe ngokuphandle ngoko ndizama ukukwenza.
In the blessed old gospel here, the 26th chapter of the book of Acts, we read.
Kwivangeli endala esikelelekileyo apha isahluko samashumi amabini anesithandathu sencwadi yezenzo siyafunda.
Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision.
Ekuthe koko kumkani Agrippa andaba nguye ongawululameliyo umbono wasemazulwini.
This is, of course, Paul speaking.
Loka kade uthethayo nguPaulos.
Which we all as ministers like to refer back to him.
Lo thina sonke njengabalungiseleli sithandayo ukubhekiselela kuye.
Because we in one accord believe that he was the apostle to the Gentile church, and God called him to be a witness to the Gentiles.
Ngokuba yena thina simxhela umnye siyakholwa ukuba wayengumpostile webandla lenhlanga awathi uThixo wambiza ukuba abe lingqina kwinhlanga.
And his ministry had been called into question.
Kwaye ulungiselelo lwakhe lwaye alaqondwa.
And usually anything that's unusual springs up, it is called into question.
Esiqhelweni ke nantoni na engaqhelekanga ethi ivele iye ingabina kuqondwa.
And I think it's no more than right. It should be called into question.
Oko ke kwaye ndiyacinga ukuba oko akungaphezulu kokuba kulungile kufanele ukuba kungaqondwa.
And I think that pastors sometimes are suspicious of things that they hear. And I think they have a right to be.
Kwaye ndiyacinga ukuba balungiseleli ngamanye amaxesha baba nokhorha kwizinto abazivayo. Kwaye ndiyacinga ukuba banelungelo lokwenza oko.
Because if I understand the translation of the word pastor means a shepherd.
Ngokuba ukuba ndiyakuqonda ukucaciswa kwegama umlungiseleli lithetha umalusi.
And therefore he's a feeder or herder of a group of men and women of which the Holy Spirit has made him the overseer of.
Kwaye ngoko ke ngumondli okanye umalusi weqela lamadoda nabafazi athe umoya oyingcwele wamenza ukuba abe ngumveleli wabo.
And he has a right to know what kind of food his sheep is getting and where it's coming from.
Kwaye unelungelo lokwazi ukuba luhlobo lunina lokudla ezikufumanayo izimvu zakhe nokuba kuvela phi na.
I think he has a right to that.
Ndiyacinga ukuba unelungelo nalonto.
And if a pastor or sometimes people would seem to be just a little bit suspicious, that should not bother anyone.
Ukuba umlungiselele okanye ngamanye amaxesha abantu bakhangeleka benokhorha okuncinane, oko akungeke akufanele ukukhathaze nabani na.
It should only bring a respect to a man's heart for a man of that standing. That would question it.
Kufanele kuzise into enye inhlonipho enhliziyweni yomuntu ngenxa yomuntu omi ngolo hlobo onokuba nembuzwano ngalonto.
And after all, if you're not sure that you're lined up right, how can you ever walk by faith?
Kwaye ngaphezu koko ukuba uqinisekanga ukuba usendleleni engqalileyo na ungahamba njani ngokholo.
If you put up on your mind, now this seems to be psychology, which it probably is, and it is. But it's all right.
Ukuba ubeke engqondweni yakho ngoku okukhangeleka nje kenzululwazi yengqondo nto leyo kuyiyo ngokupheleleyo kwaye kuyiyo kodwa kulungile.
But you just really from your heart would think you'd never raise the table, you probably wouldn't. See?
Kodwa usuke nje ngokuphuma enhliziyweni yakho ucinge ukuba ubungena kuphakama etafuleni ubungena kuba nako yabona.
It's just that simple. You've got to believe.
Kufuneka kulula ngolo hlobo ufanelwe ukuba ukholwe.
You've got to have faith. You've got to have confidence.
Ufanele ukuba ube nokholo, ufanele ukuba ube nethemba.
And how can you have confidence in anything that you don't even know where you're going?
Ungane themba njani ke kukwinto wena ongazi nokwazi ukuba uyapi na?
How could I travel down a road that I've never been before with a breakneck speed and all around curves not knowing what the next curve holds?
Ndingathini ukuhamba ndihle ngendlela endingazange ndayihamba ngaphambili ngesantya esinobungozi ndijikela kuwo wonke amagophe ndingazi nokubali ndiphathele ntoni na igophe elilandelayo.
You've got to see where you're going or you don't know how to walk.
Kufanele ukuba ubone apho uya khona kungenjalo awazi ukuba uhamba njani na.
And that's the way everyone should be.
Nantso ke indlela wonke umntu amelwe kukuba yiyo.
And then when you can, you see it, it's revealed to you, and you know where you're going, and nothing's going to stop you.
Kwaye ke wakuba unako uyayibona ityhiliwe kuwe kwaye uyazi ukuba uyaphi nangoko ke akukho nto inokuwumisa.
And that's, I think, Paul, what he was trying to get to Agrippa here.
Kwaye loo nto ndiyacinga uPaulos yinto awayezama ukuyixela uAgrippa apha.
That he told them that once I was one of you.
Wabaxelela loo nto ndandikhe ndangomnye wenu.
And I suppose maybe if this Baptist brother and could go to the Baptist church this morning, he and his wife, that would perhaps be their testimony. I was once one of you.
Kwaye ndiyaqonda mhlawumbi ukuba lo mzalwana wombhaptizi ebenokuya kwibandla lamabhaptizi kusasa nje inguye nenkosikazi yakhe mhlawumbi ibiya kuba bubungqina babo obo ndandingomnye wenu.
Or the Church of Christ, or the Carmelite brother here, we go to to his people.
Okanye ibandla likaKristu okanye umzalwana wobu Campbell lo aye kubantu bakowabo.
I believe it's called a better name, Disciples of Christ, they call it, but it is really for the Alexander Campbell doctrine.
Ndiyakholwa ukuba bubizwa ngegama elingcono abafundi bakaKristu bayibiza njalo kodwa ke eneneni bamele imfundiso kaAlexander Campbell.
And then the Church of Christ pulled out of the account of music.
Laze ke ibandla likaKristu laphuma uyazi ngenxa yomculo. Ilungile loo nto.
And if he could go back to them, he'd say, I was once of you.
Kwaye kuba angabuyela phakathi kwabo angathi ndakhe ndangomnye wenu.
And Paul goes back here to King Agrippa and Festus and said, I was once of you. I was the Pharisee of the Pharisees.
Kwaye uPaulos ubuyela emva apha kukumkani uAgrippa noFesto aze athi ndakhe ndangomnye wenu ndandingumfarisi wabafarisi.
He came up under Gamaliel, the great teacher, and he knew all their rules and regulations and just what they believed and what they did not believe.
Wayephuma phantsi koGamaliel itishala enkulu kwaye wayeyazi imithetho nemimiselo yabo kanye kanye oko babekholelwa kuko noko babengakholelwa.
Then said, even I persecuted the church of God unto death. See?
Waze wathi nam ndandilitshutshisa ibandla likaThixo kusekufeni yabona.
He said, the very thing that I'm in question about, I was a persecutor of.
Wathi kwayona le nto ndibuzwa ngayo ndandingumtshutshisi wayo.
And I've always thought that the death of Stephen's must have got on to Paul.
Ndaba soloko ndicinga ukuba ukufa kukaStefano kwamfumana uPaulos.
Because when he seen that glorious look on Stephen's face.
Ngokuba ngelo thuba wathi wabona ukukhangeleka kobuqaqawule ebusweni bukaStephen.
When he looked up and the clods have beaten him to death and he said, I see Jesus standing at the right hand of God.
Wathi ukukhangela phezulu amagada embetha embulala. Wathi ndibona uYesu emingasekunene kukaThixo.
And you know, you can kill a messenger, but you can never kill his message.
Kwaye uyazi ungambulala umthunywa kodwa ungeke ubulale umyalezo wakhe. Inyaniso leyo.
And the message, though Stephen's was gone on to stand with Jesus, yet his message lingered on because Paul kept talking about it.
Kwaye isikidimi nangona uStefano wayemkile waya kuma kunye noYesu nangoko isigidimi sakhe saqhubeka kuba uPaulos wahlala ethetha ngaso.
He's least of them and wasn't worthy to be called one because he had a witness and give his consent to rid this godly person.
Kwaye nangona engomncinane kubo engafanelekanga nokubizwa ngokuba unguye ngenxa yokuba wangqinayo wavumelana ngamqhelo omnye ukuba isuswe le ndoda ingcwele.
And therefore, Paul, like all men before man, should do.
Kwaye ngoko ke uPaulos njengomntu wonke phambi kwabantu.
Paul takes his experience back from the beginning to what he was.
uPaulos wathatha amava akhe abuye umva asusele ekuqaleni ukuya kwinto awayeyiyo.
And then places it and bases it upon the scripture to show that what he was doing was scriptural.
Azeke akubeke oko ekusekela phezu kwesibhalo ukubonisa ukuba loo nto wayeyenza yayingokwesibhalo.
Though it was contrary to their belief, yet he was showing them that it was the scripture.
Nangona ichasene nenkolo yabo kodwa wayebabonisa ukuba oko kwakungokwesibhalo.
Therefore, I think that anything, as I've often said, brethren, you who've been in the meetings.
Ngoke ndicinga ukuba thina nantoni nanje ngokuba ndihlala ndisitsho bazalwana nina nikhe nakhona enkonzweni.
That If I'm ever found speaking things that's not scriptural, then I think it's true that, or any other brother, we ought to come to one another and say, that's not found in the Bible, you see.
Ukuba ndakhe ndafunyanwa ndithetha izinto ezingekho ngokwesibhalo ngoko ke ndiyacinga ukuba yinyaniso leyo okanye nawuphi na omnye umzalwana sifanele ukuba sibe omnye nomnye sithi loo nto ayifumaneki ebhayibhileni uyabona.
If it's in the Bible you might have a different interpretation, but if it's in the scripture, all right.
Ukuba isebhayibhileni usenokuba nengcaciso eyahlukileyo kodwa oko ukuba kusebhayibhileni kulungile.
Now Paul was given his interpretation of what the prophet said and what Moses said was coming to pass.
Ngoku uPaulos wayenika ingcaciso yakhe ngento eyathethwa ngumprophet nento uMoses wayithethayo eyayisenzeka.
And he met Jesus on the road in a vision.
Kwaye wahlangana noYesu endleleni embonweni.
And this Jesus called out to him.
Wazelo Yesu wambiza.
Which it should not have been a hard thing for those Jews, as he said.
Ndoleyo yayingena kuba into enzima kuloo majuda njengokuba watshoyo.
Most noble Festus and so forth, that it would be a strange thing to you that God would raise the dead.
Festo odume kunene nanjalo njalo ukuze kungaba into emangalisayo na kuwe ukuba uThixo uyabavusa abafileyo yabona.
Because if you know what God was back there by the scriptures, surely you would know that he's able to raise the dead.
Ngokuba ukuba uyazi ukuba uThixo wayeyinto naphaya kudala ngezibhalo ngokuqinisekileyo unokwazi ukuba yena unako ukubavusa abafileyo.
And then he said, given the experience of on this road to Damascus, of what happened.
Waseke wathi wayibanike oko kwakwenzeke kuye kwindlela eyayisiya eDamasco yoko kwenzekayo.
That to let them know that this Jesus that they were causing so much commotion about him preaching it was the very God that they had served all the time.
Ukuba ukuze abaxelele ukuba lo Yesu lo babesenza isidubedube esingako ngaye ngoko wakushumayelayo wayekwangulo Thixo bezama ukumkhonza lonke ixesha.
Because he was in the wilderness with them who led them, being that light, the fire, pillar of fire that led them.
Ngokuba wayesentlango kunye nabo abakhokelayo ekukukhanya oko umlilo insika yomlilo eyabakhokelayo.
And he appeared to Paul in the same thing, the light again that blinded him.
Kwaye wavela kuPaulos ekwayinto enye ukukhanya kwakhona okwamfamekisayo.
And he asked, "Who are you, Lord?"
Wazo wabuza ukuba ungubani na wena Nkosi.
And he said, "I'm Jesus that you persecute, and it's hard for to kick against the pricks."
Waze wathi ndinguYesu omthushisayo wenzakala ukhaba imviko nje.
And he was trying to explain to them what it was.
Wayezama ke ukucacisa kubo into awayeyiyo.
And he was trying to teach them that what that he was presenting to the people that was that Jesus Christ was the Messiah and that he had died and God had raised him up.
Ezama ukubafundisa oko into awayeyiyo eluntwini yayiyiloo nto ukuba uYesu Kristu wayengumesiya nokuba wafa waze uThixo wamvusa.
And that was according to the scriptures.
Loo nto ke kwakhona yayingokwezibhalo.
And that he now had ascended on high to God the Father, and that he was a witness of his resurrection.
Kwaye ngoku wayenyukele phezulu kuThixo uyise waye wayelingqina lovuko lwakhe.
And that these miracles and signs and wonders which were strange before the people were not nothing new to a real scriptural believer because the Bible had spoke of it.
Nokuba ukuba le mimangaliso nemiqondiso nezimanga eyayizizinto ezingaqhelekanga phambi kwabantu yayingeyonto intsha kwelenene ikholwa lesibhalo ngokuba iBhayibhile yathetha ngayo.
Look at back in the prophets, how that it prophesied what at the coming of the Messiah and what he would do.
Kangela emva kuba prophet indlela abaprofetha ngayo ukuba ekuzeni kwa Messiah nento aya kuyenza.
The lame would leap like a hart in Isaiah 35 and different scriptures that he could have referred to.
Isikwala siyakuxhuma njengexhama kuIsaya esahlukene 35 nakwizibhalo ezahlukeneyo enokubhekiselela kuzo.
We don't have it written here, but perhaps going back and referring it in his short speech before the kings.
Asinazo ezibhalweyo apha, kodwa mhlawumbe wayebuyela umva ebhekisela kwezo zinto kwintetho yakhe emfutshane phambi kokumkani.
Because they probably wouldn't be as patient with him as you are with me.
Ngokuba ngokuqinisekileyo babengenako kumlinda ithuba elide njengoba ninako kum.
And then he was explaining it and trying to tell them that the very God that they served.
Ngoko waze wacacisa ezama ukubaxelela ukuba kwalo Thixo babemnqula.
Then again he said, in the way that is called heresy. That's crazy, see.
Kwaze ke kwakhona wathi ngalo ndlela kuthiwa yephambeneyo oko kuthetha impambano, yabona?
The way that's called heresy, that's the way that I worship the God that you worship. See? In the way that's called heresy.
Ngalo ndlela kuthiwa yephambeneyo, ilo ndlela endimnqula ngayo uThixo enimnqulayo, yabona? Ngendlela kuthiwa yephambeneyo.
I'm sure that today, if we stood with the former churches that we belong to, such as Presbyterian, Catholic, Baptist, and different ones,
ndiqinisekile ukuba namhlanje ukuba singaya kwiinkonzo zangaphambili esasingabazo ezinjengoomapresbyteri, amakatolika, amabhaptisti nezinye ezahlukileyo,
we could say the same testimony to those people who say that they won't like put the brother in a psychopathic ward or something like that.
Singathetha ubungqina obunye kwabo bantu bathi bafuna njengokuba bangathatha umzalwana bambeke kwigumbi lokongela lengqondo okanye into lolo hlobo.
In the way that's called heresy, that's the way I worship the God of our fathers.
Ngendlela ukuthiwa yephambeneyo, yilo ndlela endimnqula ngayo uThixo obawo.
What a grand testimony that was before Agrippa.
Kwaye yayibubungqina obumnandi kanjani obo phambi kuAgrippa.
And to even in the midst of his talk, Agrippa cried out and said, Paul, Saul, almost persuadeth me to be a Christian.
Wathe phakathi kwalo ntetho yakhe uAgrippa wakhwaza wathi, Paulus, Saule, ngeliphandle uzama ukundeyisela ukuba ndibe ngumKristu.
See how he brought the scriptures so clear, yet was contrary to his own synagogue.
Yabona indlela wathi wazisa ngayo isibhalo ngokucacileyo kodwa esi sibhalo sichasene nendlu yakhe esikhungo.
But the scriptures are so perfectly clear to, he said, thou almost persuadest me to be like you are.
Kodwa isibhalo sasicace ngokugqibeleleyo wade wathi uphantse ngudayisela ekubeni ndibe njengawe.
Paul said, I wished you were.
Amen.
Altogether, only I wouldn't want you to be in these chains that I'm in, you see. But to be a believer like he was,
uPaulos wathi ndinqwenela ukuba nibe ninjalo nonke, inye kuphela into endiyifunayo kukuba ube ngaphandle kwezintambo, yabona, kodwa abe likholwa njengoba wayelilo naye.
In other words, if I wish to God that you seen the revelation like I see it, in other words, I wish you could do that.
Ngamanye amazwi ukuba mna ndiyanqwena ukuba uThixo, kuThixo nibe naso isikhilelo njengokuba ndisibona. Ngamanye amazwi ndinqwenela ukuba kwenzeke oko kuwe.
I just wish that you would.
Yabona, ndinqwenela ukuba ube ubunokuba nako.
When Festus, I believe, had told him that he had studied too much, he was off at his head.
Kwathi uFesto ndiyakholwa wamxelela ukuba wayefunde kakhulu waye waphulukana nengqondo.
But he let him know that he wasn't, that he knowed where he was at.
Kodwa wamazisa ukuba wayengenjalo ukuba wayesazi ukuba wayephi na.
And I would say this morning, brethren.
Kwaye ndingathetha oku kusasa nje bazalwana.
I altogether wish that I might, implying not the life of Paul, but just in order to give a little basic talk.
Mna ngokupheleleyo ndinqwenela ukuba ndibe andidibanisi ubomi bukaPaulos, kodwa ukwenzela nje ukuba kubekho isiseko sokuthetha.
Many more here that perhaps will speak this morning, but I wanted this opportunity to say this.
Kuba baninzi abangabanye abanokuthetha mhlawumbi kusasa nje, kodwa bendifuna elithuba lokuthetha oku.
Now, I wish that every different churches I heard you go down, Bethel Temple, Independent, Assemblies of God, and different ones.
Ngoku ndinqwenela ukuba onke amabandla ahlukeneyo njengokuba ndivile kwithuba elidlulileyo, iBethel Temple, iIndependent, iAssemblies of God namanye ahlukeneyo.
I wish that all together you could see what I see.
Ndinqwenela ukuba nonke nibone oko ndikubonayo ukuze nibe nako.
I wish you could see the vision that I see. Then you'd have a clear understanding that of the ministry.
Ndinqwenela ukuba nibe benikubona, beniwubona umbono endikubonayo, ngoko beniya kuba nokuqonda okucacileyo ngokubhekiselele kolu lungiselelo.
When I left the Baptist church to come over into Pentecost,
ekushiyeni kwam ibandla lasebhaptisti ukuze ndiwelele kwamoya,
then Dr. Roy Davis, who had ordained me into the Missionary Baptist Church, told me that I had a nightmare when the vision of the Lord came and spoke to me. And
Nogqirha uRoy Davis owandithambisayo kwibandla lamabhaptisi obumishinari wandixela ukuba ndibonene nesholoko ngethuba wathi umbono wenkosi wafika ngalo yathetha nam.
And you know what healing was then? It was at the low ebb. And
kwaye niyazi ukuba impiliso ngoko yayiyinto ephantsi impela.
And I know nothing about Pentecostal.
Kwaye ndandingazi into ngoba uPentecoste.
I heard there's a bunch of holy rollers that laid on the floor and slobber like mad dogs, and they had to fan them and get them back to life and all like that.
Ndandive ukuba babeligquba labaqengeleka abangcwele ababengqengqa phantsi emgangathweni bagebhuze njengezinja eziphambeneyo kwaye kwakunyanzelekile ukuba babenzele umoya ukuze babuyele ebomini nezinto zonke ezinjalo.
That's all I know about the Pentecostal people.
Yayiloo nto kuphela endandiyazi ngabantu bakwamoya.
He said, "Who do you think will hear you?"
Wathi ucinga ukuba ngubani oya kukufa?
I said, "If God is sending me, there's somewhere and somebody he's sending me to."
Nathi ukuba uThixo uyandithuma kuya kubakho ndaweni ithile umntu othile andithuma kuye injalo loo nto yabona.
I said, "Dr. Davis," I said, "he was just as real." I stood and looked at him.
Kuba ndathi Gqirha Davis ndathi wayemi apho ngenene ndaza ndamjonga.
I said, "they told me those visions."
Ndathi bandixelela ukuba loo mibono.
I am a great believer, brethren, that gifts and callings are without repentance.
Ndingokholwayo ngokukhulu bazalwana ukuba izipho nobizo zingaphandle kwenguquko.
I believe that.
Ndikholelwa loo nto.
You're born, you cannot be something that you are not.
Uyazalwa awunakuba yenye into ongeyiyo.
And whenever you try to make yourself something that you're not, you're just playing the part of a hypocrite.
Kwaye nanini na uzama ukuzenza into ongeyiyo udlala nje indima buhanahanisi.
And God, let me die before being a hypocrite, see?
Kwaye uThixo makandenze ndife ngaphambi kokuba ndibe ngumhanahanisi, yabona?
Let me be just what I am, and then make it plain and clear.
Mandibe yiloo nto ndiyiyo kanye ndizeke ndiyenze icace iqondakale.
And then let me be that way, and then everybody knows, and you know just exactly.
Kwaye ngoko mandibe lolo hlobo ukuze ke wonke umntu azi ngoko ke uya kuba wazi ngokuchanekileyo.
And so now, as you know, I did not get very much of a schooling, as I said.
Kwaye ke ngoku njengokuba nisazi andizange ndifumane imfundo yaneleyo njengokuba bendichilo.
So in my theology, I am the poorest there is.
Ngoko kokwam ngokwemfundo yezibhalo ndingoyena olihlwempu kwabakhoyo.
And I guess you know that, see.
Kwaye ndiyaqonda ukuba niyayazi loo nto yabona.
And as a preacher, I could hardly even call myself one because of not getting schooling and knowing words and so forth.
Njengomshumayeli andinako nokuzibiza ngokuba ndinguye ngeliphandle ngokuba ndingazange ndafumana imfundo yezakwalizwi nezinto ezinjalo.
But what little I have to is my knowledge of knowing by his grace the Lord Jesus, I try to share that with all my brothers everywhere, to share this.
Kodwa oko kuncinane ndinako ukuze njengokuba ulwazi lwam lokwazi ngoba balo lwayo inkosi uYesu ndizama ukwabelana nabazalwana bam ngayo konke indawo ndabelane nabo ngoko.
And but when I left the Baptist church, was the only church I ever come in or was ordained in.
Kwaye kodwa ndathi ukuqala kwam ukulishiya ibandla lasebhaptizi elililo kuphela ibandla endakhanda ngena kulo okanye endathanjiswa kulo.
And I was ordained in 1933 in the Missionary Baptist Church, Jeffersonville, Indiana.
Kwaye ndathanjiswa ngowe-1933 kwibandla lamabhaptisi obumishinari eJeffersonville, Indiana.
It's a member of the Southern Baptist Convention.
Lililungu lengqungquthela yamabhaptizi emazantsi.
Then we are in this time. When I pulled away and just that.
Kwelixesha sitsalelwa nje ecaleni.
Now the Baptist Church is a sovereign church. We all know that.
Ngoku ibandla lamabhaptisi libandla elizimeleyo sonke siyayazi loo nto.
That you can preach about anything you want to if you're congregational standpoint.
Loo nto ungashumayela nantoni na ufuna ukuyishumayela kuba ibandla lakho linokumelana nayo.
They just said, you want to preach whatever you wish.
Basuka nje ungashumayela nantoni na ufuna ukuyishumayela.
And I like that, see, because I believe it's apostolic.
Ndiyayithanda loo nto yabona ngokuba ndikholelwa ukuba bubupostile.
Because the head, the highest order in the church is the shepherd. We realize that, the pastor.
Ngokuba intloko elona gunya intloko ebandleni ngumalusi, siyayiqonda loo nto, umlungiseleli.
And if some bishop or somebody else is going to knock the revelation out of the pastor, then how is the God going to ever work in his church?
Kwaye ukuba umongameli othile okanye umuntu othile ukuzawunquba isityhilo siphume kumlungiseleli, uyakusebenza kanjani ke ngoko uThixo ebandleni lakhe?
You just can't get it.
Uyabona ungeke ube nako ukusifumana ke.
So, and when I come out of there, I met up with the first group, which is the healing of little Betty Daugherty, at St. Louis, Missouri.
Ngoko kwaye ndathi ndakuphuma apho ndahlangana neqela lokuqala elalelo kuphiliswa uka Betty Daugherty omncinane e St. Louis, Missouri.
And it was a Pentecostal, united or Pentecostal Jesus name church. And this pastor belonged to, and his little girl was healed.
Kwaye lalilibandla lakwamoya elimanyeneyo okanye ibandla lakwamoya legama lika Yesu. Lo mlungiseleli ke waye ngowalo kwakuphiliswa intombazana yakhe encinane.
Frankly, I thought that's what made him Pentecostal, was because that they call themselves Jesus only.
Ngeliphandle ndandicinga ukuba yiloo nto eyamenza ukuba abe ngowakwamoya ngokuba yayiloo nto ababezibiza ngayo uYesu yedwa.
And I thought that's what made them Pentecostal. It was because that was what they call themselves, and that was the difference.
Ndacinga ukuba yiloo nto eyabenza abakwamoya kuba yiloo nto ababezibiza ngayo yayiloo nto ke umahluko.
So, well, then from there I went to.
Ngoko kwalunga kwaze kusuka apho ndaya e.
And a fine man had a great meeting in St. Louis, which the picture appears in there.
Kwaye indoda ilungileyo yayiqhuba inkonzo eSt. Louis apho uvela khona la mfanekiso.
We had the Keel Auditorium in the first night or two.
Sasikwiholo iKeel ibusuku bokuqala okanye besibini.
14,000 packed it out, and we couldn't even have put police around the doors to keep them away.
Yazaliswa lishumi elinesine lamawaka. Sasikwazi ke ngoko kwafuneka simise amapolisa ajikeleza iminyango ukubagcina bemi kude.
And then from there on down to Richard T. Reed, the Blessed Old Bible Hour Tabernacle in Jonesboro, which was also of the same organization.
Ukusuka apho ke sehla ukuya kwa Richard T. Reed ongwe Blessed Old Bible Hour Tabernacle at Jonesboro eyayikwa yeyombutho omnye.
And from that to Dr. G. H. Brown, same organization, at 505 Victor Street and Little Rock, Arkansas.
Ukusuka apho ke saya kwa Dr. G. H. Brown, ikwa ngumbuto omnye kwa 505 Victor Street, a Little Rock, Arkansas.
And from there to the West Coast.
Ukuze ukusuka apho saya kunxwemelwa sentshona.
And then when I get to the West Coast, I hit the fire.
Ke ndathi ndakufika kunxwemelwa sentshona ndahlangana nomlilo.
Then I found out that there was as many divisions amongst the Pentecostal people in their organizations as we Baptists have.
Apho ndafumanisa ukuba kwakukho iyantlukwano ezininzi phakathi kwabantu bangamapentecosta kwimibutho yabo njengokuba nathi mabhaptizi sinazo.
There were so many differences. They had different.
Yabona babe neyantlukwano kakhulu babe nazo abo babahlukene.
There was the Assemblies of God and the Church of God and the something else and the something else and the something else and the difference.
Kwakukho Assemblies of God nebandla likaThixo nenye into kunye nenye kunokwahlukana.
And they had separated themselves and had drawn little boundary lines.
Kwaye babezahlule bakrwela imida imincinane.
And all the other brethren begin to come to me and tell me, why, you're Jesus only with this group over here.
Baze bonke abanye abazalwana baqala ukuza kumbe ndixela ukuba ngoba unguYesu yedwa kunye neliqela lilapha.
I said, no, I don't call myself that.
Ndathi andizibizi ngolo hlobo, yabona?
He said, well, you're associating with them.
Wathi, ngoba uzibandakanya nabo nje.
I said, well, that don't make me that.
Ndathi kulungile oko akundenzi ukuba ndibe yiloo nto yabona.
They were brothers.
Ndaza ndathi ndisuke nje babe ngabazalwana.
He said, why, they're a bunch of, why, they don't have none but a bunch of buzzard roosters and things around like that.
Waze wathi ngoba baliqela nje ngoba banayo kwanto baliqela nje lezi zindlu zezangxa nezinto ezinjalo bayajikeleza ngohlobo iphi.
I said, now I beg your pardon. I meet real godly man there. and they are a man of God.
Ndathi ngoku ndicela uxolo ndihlangana namadoda nobuthixo ngenene phaya kwaye angamadoda kwathixo.
And I said I certainly resent calling them evil because they're not.
Ndaze ndathi mna ndiyakwala ngokuqinisekileyo ukubabiza ngokuba ngabantu ababi ngokuba abanjalo.
Well, then I tried to hold it off just as long as I could without expressing either way.
Ngoko ndazama ukuyisusa kangango oko nje ndandise nako ngaphandle kokugxinisa nakweliphina elinye icala.
Well, I began to study what their ideas was and what their separations was and what made them separated.
Ngoko ndaqalisa ukufundisisa ukuba zaziyintoni na izimvo zabo, yayiyintoni na ukwahlukana kwabo, nokuba yayiyintoni na ebohlulayo.
And I found that two of the great groups, one of them was called Jesus only, and the other was called Assemblies of God.
Ndaze ndafumanisa ukuba kukho amaqela amabini amakhulu, elinye lawo lalibizwa ngokuba nguYesu yedwa, lize elinye libizwe ngokuba yi-Assemblies of God.
And they were called out or separated on account of the issue of water baptism.
Ayebizelwe ngaphandle okanye ahluliwe ahlukene ngenxa yomba wobhaptizo lwamanzi.
One using Father, Son, Holy Ghost, the other using Jesus' name.
Elinye lisebenzisa uyise unyana moya oyingcwele, lize elinye lisebenzise igama likaYesu.
Well, I looked and on both sides there were great men, servants of God.
Ngoko ndakhangela kwaye macala omabini kwakho amadoda abalulekileyo izicaka zikaThixo.
I thought, oh God, if I could see all them emerge into, just go ahead and have.
Ndaze ndacinga, oh Thixo, kuba nje bendinokubabona behlangana ukuze nje baqhubele phambili babe ne.
But do not just draw their lines and say we won't fellowship one with another.
Koko bangakweli nje le mida yabo babe besithi asinakuba nabudlelwano omnye nomnye.
But I found out in this the evil spirit had got among them and it caused hatred and malice over issues that had come among them.
Kodwa ndafumanisa ukuba kweli umoya ongendawo wawungene phakathi kwabo wenza ukuba kubekho inzondo nolunya ngemiba eyayithe yangena phakathi kwabo.
I thought that's just exactly as good as the devil wants.
Ndacinga loo nto yile nto kanye uSatan afuna ukuba yenzeke.
That's just what he wants.
Yiloo nto kanye ayifunayo.
As long as your guns are trained on one another, he doesn't have to fight a lick.
Okoko nje imipu ijoliswa omnye komnye akangeke abe nanto kufanele kuba alwe zithonga nayo.
And so then finally it come to a showdown.
Kwaye mna ke ngoko kwafikelela ekugqibeleni amanqamu.
And that showdown was at Seattle, Washington, about 1946.
Kwaye lo mboniso wamandla wawuse Seattle, eWashington, malunga nowe 1946.
And one morning I was brought to the hotel lobby, something like this, with a breakfast of some ministers.
Kwathi ngenye intsasa ndeziswa kwiholo yehotele into lolu hlobo, ukuya kwisidlo sakusasa nabalungiselela abathile.
And I had to talk to two main men.
Kwaye ndathetha namadoda abalaseleyo amabini.
And one of them was Dr. Ness.
Enye yawo yayingugqirha Ness.
I suppose you Assemblies of God brethren remember him.
Ndiyacinga ukuba nina bazalwana baseAssemblies of God niyamkhumbula.
He's the Northwestern Territory, a great man, smart scholar.
Wayengweziphaluka zasemantla ntshona, indoda ebalulekileyo elumkileyo isifundiswa.
And he represented the Assemblies of God.
Kwaye wayemele iAssemblies of God.
And then Dr. Sism of the United Pentecostal Church.
Wazeke ugqirha Sism webandla lamaPentecost amanyeneyo.
I guess you United Pentecostal brother remember him.
Ndiyaqikelela ukuba nina bazalwana bamaPentecost amanyeneyo niyamkhumbula.
He is also the Northwestern territories up there, that he was over them in the districts up there.
Naye wayengoweziphaluka zasemantla ntshona phaya phezulu, naye ke wayelapho engomele izithili ezilapho phezulu.
Well, these two men met.
Ngoko la madoda amabini ahlangana.
And I was to be brought before them because the edges was getting sharp and it was cutting at me from every way.
Kwaye kwafuneka ukuba ndisiwe phambi kwawo kuba iincamu zasiya zibabukhali kwaye zazisika kum zivela macala.
And I thought, what must I do? What can I do?
Ndaza ndacinga, kufanele ukuba ndenze ntoni, ndingenza ntoni.
Now, Well, they said, well, you must take sides with one or the other.
Ngoku kwalunga bathi kulungile kufanele ukuba uthabathe icala nomnye okanye omnye.
If you're going to go with the Jesus name, you have to be Jesus name.
Uba uzohamba negama lika Yesu kufanele ukuba ube ngegama lika Yesu.
And if you go with the Assemblies of God, you have to leave away from Jesus name and be Assemblies of God or so forth.
Uba uzohamba ne Assemblies of God kufanele ukuba umke kwabegama lika Yesu ube ngeya Assemblies of God okanye njalo njalo.
It come to a place where I had to make a showing of some sort. Kwafikelela
endaweni yokuba ndibe nokubonakalalisa okuthile.
I prayed much that morning before going down.
Ndathandaza kakhulu ngalontsasa phambi kokuba ndihle.
I said, God help me.
Ndathi Thixo ndincede.
Because there's two great men, there's thousands of servants.
Ngokuba kukho amadoda amabini abalulekileyo kukho amawakawaka abakhonzi.
And you have sent me out here with a ministry.
Kwaye wena undithume ukuba ndiphume apha ngolungiselelo.
And they're both your servants.
Kwaye omabini azizicaka zakho.
And should I throw what little influence I have to one organization when it's fighting the other one? See?
Ingaba ndingaphosa le mpembelelo incinane ndinayo komnye umbutho ngelithuba ulwa nomnye, yabona?
I just can't feel right in doing that.
Andingeke nje ndizive ndilungisa xa ndisenza oko.
I do not think that it would be the will of Christ for me to do it.
Andicingi ukuba ingaba intando kaKristu kum ukuba ndenze njalo.
I said, God, help me and give me something to do. Or give me something to say.
Ndaze ndathi Thixo ndincede undiphe into ethile endinokuyenza okanye undiphe into ethile endinokuyithetha.
And then I had no one. I just had to stand there, just the Lord Jesus and I that morning.
Ngoko ke ndandingenaye namnye kwafuneka ukuba ndime apho inkosi uYesu nje kuphela nam ngalo ntsasa.
Well, the great debate come up. What are you going to do? What decision you're going to make?
Ngoko ingxoxo enkulu yaqala uza kwenza ntoni yintoni isigqibo yakusenza.
I said, my decision has already been made.
That is isigqibo sam sele senziwe.
My decision is to stand between both of you and join neither organization and say with arms around both of you, we are brethren.
Ukuba isigqibo sami kukuma phakathi kweni nobabini ndingangeneleli namnye umbutho ndize ndithi iingalo zam zinigaxe nobabini singabazalwana yabona.
We are brethren.
Yabona singabazalwana yabona.
And I said, I have tried to read all the books that I could, how this come up, what was called this new issue, and how they separated themselves and how that this one began this way and that way.
Ndaze ndathi ndizamile ukufunda zonke incwadi endibe nako ukuba kwenzeke kanjani na oku okwakubizwa ngokuba ngumba omtsha nendlela abathi bazahlula ngayo nendlela awathi lo waqala kuhamba ngolu hlobo nangolwa hlobo.
And I said, in arguments between you, I said, that's the same thing that broke up the Pentecostal move on the day after Pentecost. They began to argue among one another.
Ndaze ndathi ekuxambuliseneni kwenu phakathi ndathi yinto enye eyathi yaphula ukuhamba kobupentekoste ngomhla emva kwepentekoste baqala ukuxambulisana phakathi kwabo.
The thing separates again.
Ndaze ndathi loo nto iyanahlukanisa kwakhona.
I said, is there a possibility that there could be a medium between you brethren?
Ndathi ukuba kunokubakho bekunokwenzeka kubekho indawo ephakathi kwenu bazalwana.
Is there anything that I could stand?
Ingaba kungabakho into enokuma ngaphambili?
Well, they wouldn't open their mouth on that because it was very sharp.
Kwalunga babi nako ukuvula umlomo wabo kuloo ndawo ngokuba yayibukhali kakhulu.
You know about 15-20 years ago how it was because the one group had just pulled from the other and there was contention very much.
Uyazi ukuba malunga neshumi elinesihlanu okanye amashumi amabini eminyaka yadlulayo indlela ekwakuyiyo. Ngoba elinye iqela lalisandula ukuphuma kwelinye kwaye kwabakho imbambano enkulu kakhulu.
So I said, well, brethren, here's what I'm going to do.
Ngoko ndathi kulungile bazalwana nantsi into endiza kuyenza.
God never sent me to baptize anyhow.
Ndiza kuthi uThixo akazange andume ukubhaptiza phofu.
He sent me to pray for his sick children.
Wandithuma ukuthandazela abantwana bakhe abagulayo.
I said, so I am going to pray for the sick children and you ministers do your own baptizing. I said,
ndathi ngoko ndiza kuthandazela abantwana abagulayo nina ke balungiseleli yenzani okwenu ukubhaptiza ndatsho.
I said, now I want to ask you something, just so that you will understand.
Ndathi ngoku ndifuna ukunibuza into kwenzela nje ukuba niqonde.
I said, Brother Nest, these Jesus name people, do you believe that they have received the Holy Ghost when they speak in tongues and do the same thing that you in the Assemblies of God does?
Ndathi mzalwana uNest, aba bantu begama lika Yesu uyakholwa ukuba bamamkele umoya oyingcwele xa bethetha ngelwimi benza kwa ezinto zinye nina nizenzayo Assemblies of God?
Said certainly.
Wathi ngokuqinisekileyo.
I said, Brother Sisson, do you believe that the Assemblies of God have the Holy Ghost when they speak in tongues and do the same thing you did upon the baptism?
Dathi mzwana uSizwe, uyakholwa ukuba iAssemblies of God nomoya oyingcwele xa ithetha ngelwimi yenze kwa ezinto nazenzayo ngobaptizo?
He said, sure I do.
Wathi ndiyakholwa ngokuqinisekileyo.
I said, now the Bible said God gives those the Holy Ghost who obeys him.
Dathi ngoku iBhayibhile yathi uThixo unika umoya oyingcwele kwabo bamthobelayo.
Now who obeyed him? Who obeyed him?
Ngoku ngowuphi omthobele? Ngubani omthobele?
Which one of you obeyed him and God gave you both the Holy Ghost? See?
Ngowuphi kuni omthobele kwaye uThixo uninike umoya ongcwele nobabini, uyabona?
I said, but you say, Brother Sism, that Brother Ness hasn't got the Holy Ghost?
Ndathi ungatsho umzalwane wethu uSism ukuba umzalwane Ness akanawo umoya ongcwele?
Said, no.
Wathi, hayi.
I said, but you say that Brother Sism hasn't got the Holy Ghost?
Ndathi ungatsho ukuthi umzalwane uSism akanawo umoya ongcwele?
No.
Hayi.
See? That they both believed each other had the Holy Ghost.
Kodwa uyabona lo nto into bobabini bakholelwa ukuba unawo umoya oyingcwele.
You see, it just doesn't make sense, brother. It doesn't make sense.
Kodwa uyabona lo nto into nje engena ngqondo bazalwana. Asiyo nto iphathekayo.
And I heard a little later from that.
Ndaze ke ndeva kwixeshana elincinane emva koko.
I'll come back to my point in a minute.
Ndiza kufikelela kumxolo wami emzuzwini nje.
The Finnish brethren over here, after I had left Finland where God gave us what I thought one of our greatest meetings.
Abazalwane bama Finnish ngapha emva kokuba ndayishiyayo eFinland apho uThixo wathi wasipha khona into engicinga ukuba yayiyenye yenkonzo ezinkulu.
Therefore the little dead boy was raised in many things.
Apho kwathi leyo incinane inkwenkwe yavuswa ifile nezinto ezininzi.
I met in Stockholm, Sweden with Louis Petrus of the Philadelphia church there.
Ndahlangana eStockholm, eSweden no Louis Petrus wase Philadelphia ibandla elilapho.
Which is a great man of God. And the Philadelphia church
oyindoda ibalulekileyo kaThixo nebandla lase Philadelphia.
Brother Gordon Lindsay, which was now I don't think he belongs to it now, but he was belonged to the Assemblies of God.
Umzalwana wethu uGordon Lindsay othengo kundiya ndiyacinga andiqondi kuba usengwalo ngoku kodwa wayekade engwe Assemblies of God.
And the Assemblies of God is one of my great sponsors internationally.
Kwaye iAssemblies of God ngomnye wabona abaxhasi bam bakhulu ehlabathini jikelele.
And the Four Square, which was a pull away from the Assemblies of God, is one of my great sponsors.
Kunye ne Four Square eyayiphuma kwi Assemblies of God ingomnye wabaxhasi bam abakhulu.
The one that is internationally is one of my great sponsors. See?
Abawunye kwizizwe ngezizwe bangabanye babaxhasi bam uyabona.
And I just took that stand, only leaving sharp edges, and then took the stand that I will not take stands on either side of that fussing.
Kwaye ndathabatha nje loo ndawo ndashiya nje kukho ezo ncam zibukhali ndaza ndaba nendawo yokuma yokuba andisayi kuma nangaliphina elinye icala lokuxambulisana.
Until we can see we are brothers and come together, and then we'll all see that same direct point there that we're coming to, the motive and objective of doing so.
Side sibe sinokubona ukuba singabazalwana sihlangane ukuze ke sibone sonke lo mxholo omnye uthengqo siyakuthi size kuwo isathu nenjongo zokwenza ngolo hlobo.
And you must test your motive and objective first.
Kwaye kufuneka uzivavanye izathu nenjongo zakho kuqala.
First find the will of God and then find your objective.
Okokuqala fumanisa intando kaThixo ukuze ufumanise injongo zakho.
And then test your motive and see if your motive is right.
Ukuze emva koko uzivavanye izizathu ubone ukuba izizathu zakho zilungile na.
Then as Jesus said in Mark 11:24, if you say to this mountain be moved and don't doubt in your heart.
Ukuze nje ngokuba uYesu wathoyo kuMarko isahlo shumele na nyivese emashumi benesine ukuba nithe kule ntaba suka ningathandabuze enhlizweni yenu.
But as long as you got doubt in the heart whether it's the will of God or your motive or objective is wrong, how is it going to move?
Kodwa okoko nje usenamathandabuzo enhliziyweni yakho ukuba intando kaThixo una okanye hayi okanye isathu okanye injongo yakho yengeyiyo iyakusuka njani.
But when you know that your motive is right and it's the will of God and your objective is right, it's got to move.
Kodwa xa usazi isizathu sakho ukuba sesisiso kwaye intando kaThixo zayo neenjongo zakho zizizo iyakusuka.
That's all. Or God told something wrong.
Kuphela oko okanye uThixo ingaba wathetha into engeyiyo.
That's the very reason when I go to the platform in churches, No one has never heard me mention those things on platform, those issues.
Sesizathu kanye xa ndiya eqongeni emabandleni akukho namnye owakhe wandiva ndichaphazela ezo zinto eqongeni loo miba.
Just let him alone. See, that's up to the human, see.
Ndisuka ndiyeke nje yabona kukuni malunga nezo zinto madoda yabona.
I'm here to help you win souls to Christ by divine gift, you see.
Ndilapha uza kuninceda ukubambisela imiphefumlo kuKristu. Ngesipho esincwele niyabona.
No making difference, you do your baptizing.
Yabona kwenza mahluko oko nina ningenza ubaptiza kwenu.
But then when it comes, of course, I've been called everything.
Kodwa xa kuthe kwafika kakade ndiye ndabizwa ngento yonke.
I've been called I don't know how many, anywhere from a incarnate son of God down to a devil. That's right, everything.
Ndakhe ndabizwa andazwa ngamatyela mangaphi na ahlukeneyo nangantoni na ukusukela kunyana kaThixo ongenweyo ukuhla kuya kusathana injalo loo nto yonke into.
But at the back of it all, I'm your brother, fellow citizen of the kingdom of God, working with you all for the kingdom, and that is true.
Kodwa emva kwaloo nto yonke ndingumzalwana wenu ummi kunye nani wobukumkani bukaThixo osebenza kunye nani esebenzela ubukumkani kwaye yinyaniso leyo.
Now, if it's all right and you think we have enough time, I'd like to tell you how we discuss that.
Ngoko ndiza kuthi kuba kulungile naye nicinga kuba sinexesha elaneleyo ndingathanda ukunixelela kuba sakuxoxa njani na oko.
Would it be all right, brother, just for a minute, brother Nest and him? All right.
Ingaba kulungile bazalwana oko mzuzu nje?
And it might be a little bit that would help you. It'd help you to understand, Connie.
Kusenokuba nokuncinane okunokunceda kunganinceda ukuqonda mhlawumbi.
I wrote down here some of the things that I remember to tuck off there.
Ndizibhale apha ezinye zezinto endizikhumbulayo ezathi zaqhubeka apho.
And they asked me, what did I believe about the Trinity? That I believe that there was a Trinity of God.
Ngoke bandibuza ukuba ndandikholelwa ntoni na ngeTrinity. Ukuba ndiyakholwa na ukuba kukho umTrinity kaThixo.
Now, brethren, when we approach this, I hope that when this is over, that we'll be the same brothers that we've been all along. See?
Ngoku bazalwana xa sisondela koku ndiyathemba ukuba ekugqibeleni koku siya kuba ngabo ayabazalwana abanye besikade singabo lonke ixesha yabona.
But I feel that I owe it to you because your people comes to my meetings and I certainly wouldn't want to send one of them away deceived.
Kodwa ndiziva ndinoxanduva lokunixelela ngokuba abantu benu beza kwiinkonzo zam kwaye ngokuqinisekileyo andingethandi ukuba ndigoduse nokuba mnye kubo elahlekisiwe.
And I have always told the people who write me questions outside of what I preach on the platform.
Kwaye ndisoloko ndibaxelela abantu abandibhalela ngemibuzo ephuma koko ndikushumayela eqongeni.
Here's my secretary and so forth.
Kwaye nangu unobhala wam njalo njalo.
If they ask me a question, what about this or what about that, I said, ask your pastor.
Baba ndibuza umbuzo kuthini malunga noko kanye kuthweni malunga noko yandithi buza kumlungiseleli wakho yabona.
Because if he's led you this far to you receive the Holy Ghost, he'll take you on, you asked your pastor.
Ngokuba ukuba ukukhokele kwade kwangoku wade wamamkela umoya oyingcwele uya kuqhubela phambili yabona wena yabona buza kumlungiseleli wakho.
Because little things like that causes confusion and therefore I leave away from it, you see.
Ngokuba ukuba kuyizinto ezincinane ezinjalo ezibanga kudideka ngoke ndimela kude kuzo yabona.
Now, and I've been said that I was a fighter of organizations.
Ngoku kwaye kwathiwa mnandi ndingumlwi wemibutho.
I am not.
Ngoku andinguye.
I think that organizations is wonderful, but when your system of your organization gets corrupt, that's what I'm against.
Ndicinga ukuba imibutho ilungile kodwa xa inkqubo yombutho wakho ibola nantso into endichasene nayo yabona.
No matter whether it's oneness or it's a trinity or whatever it is, the system.
Awukhathaliseki nokuba ibubunye okanye ibubutrinity na okanye nantoni na eyiyo inkqubo.
That when you get to a spot, you now say we are the assemblies of God.
Kodwa xa uthe wafika kwindawo yazuze uthi City ama Assemblies of God.
Oh, who's that across the street?
Ngoko ngubani lo ngapha kwestrato?
Oh, that's our brethren.
Oh, ngabazalwane bethu abaya.
They are called the United Pentecostal.
Banga maPentecoste amanyeneyo.
Well, who's that over there?
Ke ngubani lo ngapha ya?
Oh, that's the Four Square brethren.
Oh, ngabazalwane bama Four Square.
Oh, we are a wonderful brethren. We have a great fellowship one with another.
Oh, singabazalwana bamangalisayo, sinobudlelana obukhulu omnye nomnye.
Oh, you all believe the same thing?
Oh, nikholelwa into enye nonke?
Oh, yes, we believe.
Oh, ewe, siyakholwa.
Well, what makes you this way?
Ngoke, into enenza ukuba nibe nje?
Well, these brethren baptize this way and these baptize this way, face formers.
Kulungile, abazalwana babhaptiza ngolhlobo, aba ke babhaptize ngolhlobo, obuso bujonge kude kude.
These baptized like in South Africa there, brother, we run up on that.
Bazaba babhaptize njengase eMzantsi Afrika phaya umzalwana, saya kufikelela ku
They ask me. One group baptizes three times face forward, and the other baptizes three times face backward.
Elinye liqela lalibhaptiza kathathu buso bujonge phambili, lize elinye libhaptiza kathathu buso bubhekiswe ngemva.
And they said, I said, where do you get that?
Baza bathi ndathi naifumana phi lonto?
One said, when he died, the Bible said he pitched forward. And that, therefore we should pitch him forward.
Omnye wathi kwathi ekufeni kwakhe iBhayibhile ithe wayathobisa intloko wayibhekisa ngaphambili. Wazi wathi ngoko ke fanele ukuba sibhaptize sibhekise ngaphambili.
And I said, well, to the other group, what about you?
Doesn't that kulungile kwelinye eliyayiqela ndathi kwathini nina?
So did you ever bury a man with his face down?
Wathi wakwamngcwaba umntu ubuso bakhe ubujongise ezantsi.
Well, and you know what? They separated themselves and made two groups. Two organizations.
Ngoko niyazi ukuba kutheni bazahlula ke benza amaqela amabini imibutho emibini.
Oh, mercy, brother. That's just what the devil wants. That's just what he wants.
Oh, kwenceba bazalwane. Yiloo nto kuphela ayifunayo uSathana. Yiloo nto kanye ayifunayo.
Get yourself.
Ewe, zifumane.
Now, see, it's not. The apostolic faith mission is the Pentecostal assemblies on the other side.
Ngoku uyabona. Asiyo apostolic faith mission okanye I Pentecostal assemblies kwelinye icala.
It isn't that there are fine men in both groups like there is here.
Asilondo kukho amadoda alungileyo kumaqela omabini njengokuba kunjalo apha.
But you see, it's the system of the thing.
Kodwa uyabona inkqubo le ingundonakele.
It's just like the Catholic, as I've often said.
Kunjenga kumakatolika njengoba ndihlala ndisitsho.
If he's a Catholic and depending on Christ for salvation, he's saved. Certainly, that's right.
Ukuba ungumkatolika exhomekeke kuKristu ngosindiso usindisiwe ngokuqinisekileyo yinyaniso leyo.
He's depending on the church, he's lost.
Ukuba uxhomekeke ebandleni ulahlekile.
And any of you Pentecostal brother know, if we're looking to the Pentecostal church to save us, we're among men most miserable.
Kwaye nabani na kuni bazalwana bamaPentecoste niyazi ukuba sikhangele kwibandla lobuPentecoste ukuba lisisindise singabona abantu bazintsizana. Injalo lonto.
That's right, because we're lost. That's right.
Injalo lonto silahlekile injalo lonto.
But if we're looking to Jesus Christ, amen, then we're saved by our faith of our finished work.
Kodwa ukuba sikhangele kuYesu Kristu ngoko sindisiwe ngokholo lwakho yintoni umsebenzi ogqitywayo.
And these little working things and brands, it doesn't make much difference.
Kwaye ezinto ezincinane zisebenzayo namaphawu okwa kwenza imahluko omkhulu.
Now, I said to Brother Sism and Brother Ness, to answer your question, I said, now, I do not take either sides with you, brethren.
Ngoku ndathi kumzalwana uSism, kumzalwana uNess, ukuphendula umbuzo wenu, ndathi ngoku andithabathi cala kuni bazalwana.
And I know as long as you fuss, you're both wrong. See?
Kwaye ndiyazi okoko nje nisaxambulisana nobabini niphosisile yabona.
Because I would rather be wrong in my doctrine and right in my heart than to be right in my doctrine and wrong in my heart.
Ngokuba ndikhetha ukuba ndiphosise ngemfundiso yam ukuze ndilunge entliziyweni yam kunokuba ndilunge emfundisweni yam ze ndiphosise entliziyweni yam yabona.
I said, after all, it's your heart's condition.
Ndathi ekugqibeleni iba yimeko yentliziyo yakho.
And I made that a practice to know this.
Kwaye ndakwenza into yokuziqhelisa oko ukwazi oku.
That if a man, no matter what he does and how much he differs, and what he says about me,
ukuba umntu akukhathaliseki nokuba wenze ntoni na nokuba wahluke kangakanani na nokuba yintoni ayithethayo ngam.
If in my heart, not from it's a duty, but from my heart, I can't love that man as well as I love anyone else, then I know there's something wrong in here.
Ukuba entliziyweni yam hayi ngokuba nje ngumsebenzi kodwa ngokusuka enhliziyweni yami andinako kumthanda lo muntu kanye njengoba ndithanda nabana ngoko ndiyazi kuba ukho undonakelo lapha ngaphakathi yabona.
That's right, because it's no matter if he
injalo loo nto ngokuba ukhathaliseki nokuba umzalwana omncinane weza kungekudala kwithuba elidluleyo umzalwana omncinane webandla likakristu kwaye owo wema apho waza wathi lo mfo ungusathana yabona wathi uthi uthetha ngomoya oyingcwele wathi akukho nto injalo bona kulungile ngabapostile abalishumi elinesibini kuphela abamkela umoya oyingcwele kwaye impiliso engcwele yanikwa kuphela abo bapostile balishumi elinesibini waqhubela phambili isithuba sesiqingatha seyure ndaze ndathi umzuzwana nje mzalwana ndicinga ukuba ufanele ukuba undinike isithuba sokuba ndikukhusele oku uyabona ndathi uthe ubuthetha apho ibhayibhile ithetha khona uze uthule apho ithule khona waze wathi senza njalo ndathi ngoku uthe yayilishumi elinesibini labapostile kuphela elamkela umoya oyingcwele
Women and all.
IBhayibhile ithe kwakukho ikhulu elinamashumi amabini kwigumbi eliphezulu ekuhleni kamoya oyingcwele abafazi nabo bonke.
And would you mind to tell me, do you think Paul didn't have the Holy Ghost?
Kwaye ungakhathazeka xa unokundixelela ukuba ucinga ukuba uPaulos wayengenawo umoya oyingcwele?
And he received it long time after that. See?
Kwaye wamamkela kwithuba elide emva koko yabona
and you said the gift of healing was only given to the 12 apostles
kwaye uthe isipho sempiliso sanikwa kuphela elo shumi elinesibini labapostile
and Stephen's went out a few days later and he wasn't one of the 12
abe uStefano wehlayo kwintsuku ezimbalwa emva koko abe yena wayengenguye omnye wabapostile abalishumi elinesibini
he is not even a preacher he is a deacon and went out to Samaria and cast out devils and
wayengenguye namshumayeli wayengumdikoni wehla waya kwasamari wakhupha idemoni
oh brother
ndathi owo mzalwana
It's very silent right here where you have to keep it.
Ibithule kakhulu kanye apha apho ibifanele ukugcina.
And after it was over, I said, I forgive you for calling me a devil because I know you didn't mean that.
Kwaza emva kokuba kugqityiwe oko kodwa ndathi ndiyakuxolela ngenxa yokundibiza ngokuba ndingusathana kuba ndiyazi ukuba ubungazimisele kuyenza loo nto.
And then when he got finished, he came up.
Kwaze kwathi ke akugqiba wenyuka.
He said, there's one thing I can say. You have the spirit of Christ.
Wathi inye into nokuyithetha unomoya kaKristu.
I said now brother, which am I, a devil or of Christ?
Ngoku ndathi mzalwana ndiye iphinto uSathana okanye uKristu yabona?
But I tell you, see because if a man he could tell that I loved him.
Kodwa ndiyanixelela yabona ngokuba lo ndoda yaba nako ukuqonda ukuba ndiyayithanda.
No matter he was disagreeing and horribly disagreeing in the lambasting.
Kungenamsebenzi yayingavumelani ingavumelani ngokukhulu isilwa
I'm a hunter and with wild beasts all my life
yati ndingumzingeli yaye kwizilo zasendle ubomi bam bonke
and people said how that time when I had to kill that bear with a knife
abantu baye bathi kanjani ngeli yathuba ndabulala la bhere ngemela yabona
said wasn't you afraid of him
bathi waungayoyiki
I said, no. If I'd been afraid of him, he'd kill me. See?
Ndathi hayi ukuba ndandiyoyika ngeyandibulalayo yona, yabona?
But see, you can't bluff them. They know whether you're afraid of them or not.
Kodwa yabona, awungeke uzikhohlise. Siyazi ukuba uyazoyika na okanye hayi.
You'd be afraid of a horse, much what a horse will do, he'll stomp you.
Ungakhe oyike ihashe, ukhangele ukuba liyakwenza ntoni na ihashe, liyakukhaba yabona?
So, if you're afraid, you can't bluff it. You've really got to have it.
Ngoko kuba uyoyika unakho ukulikhatha kufanele ube nokuthile ngenene.
That's the way it is with Satan.
Ukwayilonto ke no Satan.
That's the way it is among man.
Uyilonto ke naphakathi kwabantu.
You've got to love man. You can't just love it.
Ufanele ukubathanda abantu awunakho nje ukubakhohlisa.
You've got to have it or your colors will show somewhere. See? That's right.
Ufanele ube nalo kungenjalo imibala yakho yakubonakala kwindawo ethile yabona injalo lonto.
You really got to love people and they know you love them. See, there's something about it.
Ufanelwe kubathanda ngenene abantu bayakwazi ke ukuba uyabathanda yabona kukho into malunga noko.
And the man now called my wife a few days ago and says, is Brother Branham there?
Kwaye le ndoda ngoku yatsala umnxeba inkosikazi yam kwiintsuku ezimbalwa ezidluleyo yathi ingaba umzana uBranham ukhona apho?
Said no.
Yathi hayi.
Said, well, one thing I have to say, I disagree with him in theology, but I say he's a servant of Christ.
Yathi kulungile inye into enokuyithetha andivumelani naye ngokweza kwalizwi kodwa ndiyatsho ukuba usisicaka sikaKristu.
Well then, and then before I left, he sent a letter to me and he said, I'm coming up as soon as you get back. I want that baptism of the Holy Ghost that you're talking about.
Kulungile ngoko phambi kokuba ndimke wathumela incwadi kum waze wathi ndiyenyuka nje ukuba ubuye ndifuna ukubhabhatizwa ngomoya oyingcwele lo uthetha ngaye.
You see, just for if I'd have had that feeling of saying, well, there's nothing to you.
Ngoko uyabona ukuba kuphina apho ukuba ubunokuba nakho. Ukubanda ndibe nokuwa kuziva kokuthi ngoba akukho nto inguwe.
Your denomination is no good and all you Church of Christ people is no good. You're no good. You're devils.
Ihlelo lakho elidala lilunganga kwaye nonke abantu bebandla lika Christu anilunganga nina ningo Satan.
I never wanted that man.
Kendigazanga ndibe nakuyifumana la ndoda.
And if I would have told him that I loved him and didn't mean it in my heart, he'd have known better.
Kwaye kubanda ninokuyixelela kuba ndiyayithanda ndibe ndingayisanga loo nto entliziyweni yam ngeyazi ngcono kunoko.
That's all there is to it. You've got to mean it in your heart.
Nantso ke kuphela into ekhoyo ufanele ukunyanisa malunga naloo nto entliziyweni yakho.
And that's on the nights when I walk out on that platform under that discernment. See? I don't think about it.
Yiloo nto ke yenzeka ngobusuku endiye ndiphume ndikhwele eqongeni phantsi kocalulo uyabona andicingi malunga naloo nto.
I just don't eat food from dinner time and fast and pray and stay in the room because he promised me he would do it.
Ndisuka nje ndingadli ukuqala ukusuka ngethuba ledinala ndizile ndithandaza ndihlale phaya egumbini ngoba wandithembisa ukuba uya kuyenza loo nto.
And therefore I go without one shadow of doubt because he promised he would do it.
Ngoke ndisuka ndihambe ndingenazo nesithunzi sokuthandabuza ngokuba wandithembisa ukuba uya kuyenza loo nto.
Therefore, see, I know my motive is what, my objective is what, for the furtherment of the kingdom of God.
Ngoke yabona okwam, ndiyasazi sathu sam, sintoni, nenjongo yam, intoni, kuqhubela phambili ukumkani bukaThixo.
If a man goes this way, that way, whatever church he goes, as long as he comes to Christ, it doesn't matter to me.
Ukuba indoda iphume ngale ndlela, ngaleya indlela, nokuba ihamba kweliphina ibandla, koko nje isiza uKristu, akunamsebenzi.
And that's in my heart, see?
Londo ke isentliziyweni yam yabona.
And no matter if we go over and join the Church of Christ, that's just all right, that's fine.
Kwaye akunamsebenzi kuba siyawela sijoyine ibandla likaKristu ilungile nje loo nto.
What church he joins, it doesn't matter to me.
Ilungile nokuba ujoyine liphina ibandla akunamsebenzi kum.
But as long as I want his soul with Christ is the main thing.
Kodwa koko nje ndiufumene umphefumulo wakhe wakuKristu yiloo nto ebalulekileyo.
So I said, Brother Ness, not to be different.
Ngoko ndathi mzalunes ingeke kuba ndifuna ukwahluka.
Now I'm going to
Ngoko ndiza kubonakalisa.
It's all right, use this brother.
Ngaba kulungile ukusebenza okumzalwana.
I said I want to say and explain and in this I might say to you brethren here.
Ndathi ndifuna ukuthetha nicacise kwaye koko ndisona kutsho kuni bazalwana balapha.
Now don't mention this amongst your congregations.
Ngoku ningakuthethi oku phakathi kwamabandla enu.
If you will and do me a favor, just let me just be your brother, you see.
Kwaye ukuba niyathanda nindenzele inceba nisuke nje nindenze umzalwana wenu nje yabona.
And if I'm wrong then you forgive me.
Kwaye mna ukuba niphosisile ngoko ze nindixolele.
But I want to explain to you being that there's both groups sitting here this morning, both the oneness and the assemblies also in the Trinitarian belief.
Kodwa ndifuna ukucacisa kuni ngenxa yokuba amaqela umabini ahleli apha kusasa nje umabini elobunye nele assemblies okanye nabakholelwa kubu Trinity.
Now I want to make this statement.
Ngoku ndifuna ukwenza le ngxelo.
I want to say that I believe that both sides are wrong as long as they argue one with another because their motives is wrong.
Ndifuna ukuthi ndikholelwa ukuba omabini lamacala aphosisile okoko nje esaqambulisana ngokuba izizathu zawo siphosakele.
As long as your motives is wrong, no matter what your objective is, but your motives to that objective is wrong, then it'll never work. That's right.
Kwaye okoko nje izizathu ziphosakela ukhathaliseki nokuba yintoni na injongo yenu kodwa kuba izathu zenu zezonjongo ziphosakele ngoko akunamsebenzi.
Now some people have said, Brother Branham, you are a Jesus only.
Ngoku abanye abantu bathe mzalwana uBranham unguYesu yedwa.
I want to say that that is an error. I am not a Jesus only.
Ndifuna ukuthi loo nto imposiso andingoYesu yedwa.
Somebody says, Brother Branham, are you a Trinitarian? No, sir. I am not a Trinitarian. I'm a Christian.
Omnye umntu uthi mzalwana uBranham ingaba ngumTrinity. Hayi mhlekazi, andinguye umTrinity, ndingumKristu, uyabona?
The word Trinitarian don't even mention in the Bible the word Trinity.
Mna andi igama uTrinity alibizwanga nokubizwa eBhayibheleni igama uTrinity.
And I do not believe that there is three individual gods.
Kwaye andikholelwa ukuba kukho uThixo abathathu abahlukeneyo.
I believe there is one God in three offices. Father, Son, Holy Ghost.
Ndikholwa ukuba kukho uThixo omnye okwizikhundla ezithathu, uyise, unyana, umoya oyingcwele.
That's exactly why we were commissioned to baptize in the name of Father, Son, Holy Ghost.
Yiloo nto kanye banga ukuba siyalelwe ukuba sibhaptize egameni loyise, unyana, umoya oyingcwele.
I believe that it's God condensing, coming down.
Ndikholwa ukuba nguThixo lo ezehlisa, esihla.
Now God, when he first appeared to man, he was in a form of a pillar of fire.
Ngoku uThixo wathi akuvela ebantwini okokuqala waye ekwimoya entsika yomlilo.
You believe that, don't you?
Niyakholwa eloo nto, akunjalo?
Any Bible reader that knows that the pillar of fire that was in the wilderness was the Logos, that was the angel of the covenant, which was Christ.
Nawuphi na umfundi weBhayibhile owaziyo ukuba intsika yomlilo eyayisentlango yayingulogos, lo ke yayiyingelosi yomnqophiso eyayingukristu.
Because he said, I believe it's St. John 6 there, he said, before Abraham was the I am, he was the I am.
Ngokuba wathi ndikholwa ukuba kuyohana ongcwele isahluko sesithandathu phaya wathi phambi kokuba uAbraham abekho wathi ndikho wayengundinguye.
So that was God holy. Even if a man touched the mountain, he must be killed. See?
Ngoko yayinguThixo lowo ongcwele nomntu owayethi achukumise intaba kwakunyanzeleka ukuba abulawe, yabona?
All right. Now, that same God was trying to work himself back into his creature that he created.
Kulungi ngoku lo thixo omnye wayezama ukuzenza abuyele kwisidalwa sakhe awathi wasidala.
Now he could not come near them because they were sinful.
Ngoku wayengenako ukusondela kubo ngokuba babenezono.
And the blood of goats and sheep never did take away sin. We know that. It just covered sin.
Laye negazi lebhokwe nelezimvu alizange lisuse isono. Siyayazi loo nto. Lalisigquma nje isono.
Now, but then that same God that was the pillar of fire, he became flesh through his Son and dwelt in a body called the Lord Jesus Christ.
Ngoku kodwa ngoko lo thixo omnye wayeyintsika yomlilo waba yinyama ngonyana wakhe wahlala emzimbeni obizwa ngokuba yinkosi uYesu Kristu.
The Bible said in him dwells the fullness of the Godhead bodily.
IBhayibhile yathi yayihleli kuye inzaliseko yobuThixo ngokomzimba.
And Jesus said in 1 Timothy 3:16, without controversy great is the mystery of godliness.
Kwaye uYesu wathi kuye kulungile kuTimoteo oqala isahluko sesithathu verse 16, ngaphandle kwamathandabuzo inkulu imfihlelo yobuThixo.
If they could call it great, why, what would we do, see?
Ukuba babeyibiza ngokuba inkulu ngoba singenza ntoni, yabona?
Great is the mystery of God, for God was manifested in the flesh and seen of angels and received up into glory and so forth.
Inkulu imfihlelo yobuThixo kuba uThixo wabonakaliswa esenyameni wabonwa zingelosi wamkelwa phezulu ebuqaqawulini njalo njalo.
Now, and he said in St. John 14 to Thomas, when you have seen me, you have seen the Father.
Ngoku waze wathi kuYohane ongcwele isahluko sesishumini nesine kuTomas, xa uthe wabona mna umbonile ubawo.
And why sayest thou, show us the Father?
Ngoko uthini na ukuthi sibonise uyihlo?
The Bible said that God was in Christ, reconciling the world to himself.
IBhayibhile yatsho ukuthi uThixo wayekuKristu elixolelanisa naye ngokwakhe ihlabathi.
Now, God cannot be three people, three gods, neither can Jesus be his own father in one, see?
Ngoku uThixo akanako ukuba ngabantu abathathu, othixo abathathu engeke kwakhona uYesu abe nguyise wakhe ngokwakhe emnye yabona.
So you see it makes both radically wrong.
Ngoko uyabona yenza kuba zombini ezo zinto ziphosakale ngokugqibeleleyo.
Now, and now if you'll just notice, there's no place if we got three gods we're heathens. Now we know that.
Ngoku ke ngoku ukubani yaqaphela nje akukho ndawo ukuba sinothixo abathathu singabahedeni ngoku siyayazi loo nto.
Like the Jew said to me one time when I was talking to him, said, which one of them is your God?
Njengokuba iJuda lathi kum ngelinye ixesha xa ndandithetha nalo lathi ngowuphi kubo ngthixo wakho.
Which one is your God, the Father, the Son, or the Holy Ghost? Which one's yours?
Ngowuphi ngthixo wakho, uYise, uNyana okanye uMoya Ngcwele? Ngowuphi ngowakho?
I said, well, there's no three gods.
Ndathi ngoba akukho thixo bathathu.
He said, you can't chop God in three pieces and give him to a Jew.
Lathi awungeke umcande uThixo abe ngamasunzu amathathu ze umnike iJuda.
I said, no, sir.
Ndathi hayi mhlekazi.
I said, when John Ryan had been healed of blindness there at Fort Wayne, you know, and this rabbi up here at Benton Harbor.
Ndathi ngethuba uJohn Ryan waphiliswa ebumfameni phaya eFort Wayne, yazi, wabe lo rabbi ephaya eMishawaka okanye eFort Wayne eBenton Harbor.
He said, you can't chop God no three pieces and give him to a Jew.
Lathi, awunako kumcanda uThixo abe ngamasunzu amathathu ze umnike iJuda.
That's it, certainly not. I don't
ndathi ngokuqinisekileyo ngeke kwaye andiyenzi loo nto.
I said, Rabbi, would it be hard for you to believe the prophets?
Ndathi, Rabbi, kunganzima kwe ukholelwa abaprofeti?
He said, no.
Wathi, hayi.
I said, in Isaiah 9 and 6, who is he talking about? To us a child is born, son is given, be called counselor, mighty God, prince of peace.
Ndathi, kuyisaya esahluko sesithoba ivesi yesithandathu, ngubani lo kuthethwa ngaye, sizalelwe umntwana, siphiwe unyana, oyakubizwa ngoba ngumthetheleli.
He said that was a Messiah.
Lathi ayingumesiya lo.
I said, then, Rabbi, what relation will Messiah be to God?
Ndathi ngoko Rabbi, kuhlobana kuni ayakuba nako uMesiya noThixo.
He said he will be God.
Lathi uyakuba nguThixo.
That's what I thought.
Ndathi bendicinga loo nto kanye yabona.
You see, that's exactly right.
Yabona ngoku yabona inyaniso loo nto.
That's what he is.
And
so I said, tell me now where Jesus failed to fulfill exactly what the prophet said he would do.
And that in the clay again go apo Yesu asilela kona kuzalisekisa oko umprofeti wathi uyakwenza.
He started to cry and walk out.
Waze waqala ukulila wahamba wemka.
I said, by that John Ryan has his sight.
Ndathi ngenxa yoko uJohn Ryan ukufumene ukubona kwakhe yabona.
And he said, far be it from God having a son.
Waze wathi makubele ukuba uThixo abe nonyana.
I said the great Jehovah overshadowed a woman as the prophet said he would and created the blood cell.
Daze ndathi uYehova omkhulu wasibekela umfazi njengoba umprofeti wathi kuyakwenza njalo waza wadala isunzu legazi.
And to that blood cell is where come forth the body of Christ.
Kwazangelo sunzu legazi kwalapho kwavela khona umzimba kaKristu.
Look, in the Old Testament, Rabbi, I said, when a man went to make an offering, he took a lamb.
Kangela, kwi Testament endala, Rabbi, ndathi xa indoda yayisiya kwenza idini, yayithabatha iqhwana.
He knew he had broke the commandments of God, so he took a lamb.
Yayisazi ukuba yayaphula imiyalo kaThixo ngoko yayithabatha iqhwana.
He confessed his sins, and this lamb was killed.
Yayivuma izono zayo ukuze le eliqhwana libulawe.
While his hands being on the lamb, his confession, and he knew that he should die for his sin, but the lamb was taking its place.
Ngethuba izandla zayo zasiba phezu kweqhwane ukuvuma kwayo ukuba yayisazi ukuba yayimelwe kukufa ifela isono sayo, kodwa iqhwane lalithabatha indawo yayo.
And the blood cell was broke, and he held the little lamb by his hand until he felt its little life go out of it and stiffen out.
Wayeyiseli yegazi yayisaphulwa kwaye yayilibamba iqhwane elincinane ngesandla sayo ide ibuve ubomi obuncinane balo buphuma kulo lize liqine.
Then the priest, of course, throwed the blood on the fire, the brazen altar of judgment.
Ukuze ke umbingeleli kakade alithabatha igazi alitshize emlilweni kwisibingelelo sobhedu somgwebo.
Then I said, that man then, he went out of there knowing that the lamb had took his place, but he went out with the same desire he had when he come in. See? Because it could not take away sin. See?
Ndaze ndathi loo ndoda ngoko yayiphuma apho isazi ukuba iqhwane liyithabathile indawo yayo. Kodwa yayiphuma isenaloo mnqweno mnye yayinawo ungena kwayo yabona ngokuba lalingenako usisusa isono yabona.
But then in this case, the worshiper once purged has no more conscience of sin.
Kodwa ngoko kule imeko onqulayo ethe wahlanjululwa kwabakanya akasena sazela sesono.
There was an offering made yearly.
Apho kwakusenziwa idini nyaka nonyaka.
But I said, now there is this time the worshiper once purged has no more conscience of sin.
Kodwa ndathi ngokukho elithuba onqulayo ethe wahlanjululwa kwabakanya akasena sazela sesono.
Because, look, Rabbi, in the hemoglobin, that little life that begins in the cell, which comes from the male separate, into the female, and she produces the egg.
Ngokuba khangela Rabbi, kwisibomfisigazi obo bomi buncinane buqala kwisunsu lobomi elithi liphume kwendoda lingene kongumfazi.
But a hen can lay an egg, but if it hasn't been with the male bird, it'll never hatch.
Ukuze yena velise iqanda kodwa inkukhu inganako ukulibeka iqanda kodwa ukuba ikhange ihlangane nentaka inkunzi ayingeke liqandusele.
And I said, then God, the greatest that filled all time and space, became down to one little germ to the womb of a woman.
Dazen dathi ngoko uThixo oyena mkhulu owayezalise lonke ixesha nesithuba wehla waya kwisuntswana elincinane lobomi esizalweni somfazi.
And then I said, when we are saved today, Jesus was neither Jew nor Gentile. Because the egg only produced the flesh.
Doesn't that it class sindiswa namhlanje? UYesu wayengenguye umJuda okanye inhlanga, ngokuba iqanda livelisa kuphela inyama.
The blood had the life, so we are, the Bible said we are saved by the blood of God. See?
Ligazi elalinobomi. Ngoko thina si iBhayibhile yathi sisindiswe ngegazi likaThixo, yabona?
He was neither Jew nor Gentile, he was God.
Wayengelo Juda, ayengeyontlanga, wayenguThixo.
Therefore, when we come to the altar and put our hands by faith upon his head and feel the tearing and agony at Calvary.
Ngoko xa sithi size esibingelelweni sibeke izandla zethu ngokholo phezu kwenhloko yakhe, size sive ukukrazula kwentlungu eCalvary.
And confess our sins, that we are wrong and he died in our place.
Sivume izono zethu ukuba siphosisile abe yena wafa endaweni yethu.
Then, you see, I said the blood of that lamb could not come back upon this.
Ngoko uyabona, ndathi igazi lelo xhwane lalingenako ukubuyela kwakhona phezu koku.
The blood that was cell was broke and the life that was let loose in breaking his blood cell of the lamb could not come back upon the worshiper.
Elo gazi lali isunzu lobomi lalaphulwe, baza ubomi obabuthe bakhutshwa. Ekwaphulweni kweseli igazi lwexhwane lalingenakubuyela phezu kwalowo unqulayo.
Because it was a animal life and it would not coincide with the human life.
Ngokuba ubomi besilwanyana kwaye babungena kuhlangana nobomi bomuntu.
But this time, when that blood cell was broke, it wasn't merely a man, that was God's life was released.
Kodwa ngelithuba xa elo sunsu legazi lathi laphulwa, yayingengomntu nje kuphela, yayibubomi bukaThixo obo bakhululwayo.
And when the worshiper lays his hands by faith upon the Son of God and confesses his sins,
kwaye xa ethe onqulayo wabeka igazi lakhe, izandla zakhe ngokholo phezu konyana kaThixo wavuma izono zakhe,
not the life of another man, but the life of God comes back into this man, which is eternal life.
Asibobomi bomnye umntu koko bubomi bukaThixo obuya bungene kulo mntu obubomi obungunaphakade.
The word Zoe, which is translated God's own life.
Igama uZoe elithetha xa liguqulwa ubomi bukaThixo.
Then he said he gave us Zoe, eternal life, and now we are sons and daughters of God. There you are.
Kwaye wathi yena uya kusinika uZoe ubomi obungunaphakade, ke ngoku singonyana neentombi zikaThixo. Nantso ke.
I said, now what is it? It's God condensing.
Ndathi ngoku into nanga uThixo ezehlisa.
He came first, no man could touch him because man had sinned.
Weza ukuqala kuzange kubekho umuntu nokumchukumisa ngoba abantu babonile.
Then he was come down in a body in order to taste sin, to take sin.
Weza ke wehla esemzimbeni ukuze ancamule isono, asuse isono.
See, the only thing God could do to be just was do it that way.
Yabona yena into ekuphela kwaye uThixo wayenokuyenza ukuze abelungisa yayikuba enze ngolo hlobo.
For instance, what if I had the jurisdiction of this audience this morning like that God had over the human race?
Ngokomzekelo bekunokuthini ukuba ulawulo lwezobulungisa lwesisihlwele saphulaphuli kusasa njengoba uThixo wayelawula phezulu koluntu.
Now see, the first man looks at that post dies, and Tommy Hicks looks at it.
Ndize ndithi umuntu wokuqala othe wakhangela esibondeni uyakufa aze uTommy Hicks akhangele kuso.
Now, for instance, I take Brother Carlson, you die for him. That wouldn't be just.
Ngoku ngokomzekelo ndithathe umzalwane Carlson wena mfele. Loo nto ayingeyibubulungisa.
I'd say, Leo, you're my secretary, you die for him. That wouldn't be just.
Ndingathi, Leo, unobhala wam mfele. Loo nto ayingeyibubulungisa.
Billy Paul, my son, you die for him. That isn't just.
Billy Paul, nyana wam mfele wena. Loo nto ayibubulungisa.
The only way I can be just is take his place myself.
Inye kuphela indlela enokuba lilungisa ngayo kukuthabatha indawo yakhe ngokwam.
And that's what God did.
Yilonto kanye wayenzayo uThixo.
He, God, is a spirit.
Yena uThixo ungumoya.
And he created, he changed his cast.
Kwaye wadala yena watshintsha oko wakwenzileyo.
It ought to be striking to people to think of little Jehovah.
Imele kuba into eyothusayo ebantwini ukucinga kuba uYehova omncinane.
He could have come a full-grown man, but he come into a manger over a manure pile.
Wayesenokuza indoda isele ikhule ngokupheleleyo, kodwa wayeza wangena esitalini phezu kwemfumba yomgquba.
Little Jehovah crying like a baby.
UYehova omncinane ekhala ngokosana.
Little Jehovah playing like a boy.
UYehova omncinane edlala njengenkwenkwe.
Little Jehovah carpenter like a workman.
UYehova omncinane engumchweli njengendoda engumsebenzi.
Little Jehovah in the teenage.
UYehova omncinane esekukhuleni.
Jehovah hanging between heavens and earth with gobs of drunken slobbers and spits of soldiers up on his face.
UYehova ejinga phakathi kwamazulu nomhlaba enezikhohlela zabantu abanxilayo nokutshicelwa ngamajoni ebusweni bakhe.
Jehovah dying for his children.
UYehova efela abantwana bakhe.
Jehovah dying to redeem not another person but God himself.
UYehova esifa ukuze ahlangule ingenguye omnye umuntu koko uThixo ngokwakhe.
God, that was his office. Why? He's trying to get back to the heart of man.
Yabona uThixo yayisikhundla sakhe eso ngoba uzama kubuyela enhliziyweni yomuntu.
Now, we couldn't touch him there. Here we felt him with our hands.
Ngoku sasingeke simchukumise phaya apha samchukumisa ngesethu isandla.
Now what did he do through the offering of that body? He becomes Jehovah in us.
Ngoku wenza ntoni ngokunikezela ngalo mzimba? Waba nguYehova ekuthi ngaphakathi.
We are parts of him.
Sizinxalenye zakhe.
On the day of Pentecost, a pillar of fire bursted itself up and tongues of fire set upon each one, showing that God was separating himself amongst his church.
Ngalo mhla wePentecost insika yomlilo yaziqhekeza. Saze ilwimi zomlilo zahlala phezu komuntu ngamnye zibonisa ukuba yayinguThixo lo ezahlulahlula ngokwakhe phakathi kwebandla lakhe. Ngoko bazalwana ukuba singathini na nje sihlanganisane thina size oko senze kuhlangane. Ngoko sinoYehova ephelele xa sithe sahlangana.
Keep this like a fall over here and this, let's put it together.
Ngoko ke singahlangana njani xa lo ethetha ngelwimi abe lo enobhaptizo aze lo abe egcine elusunsu lomlilo ngapha abe nalo masiwuhlanganise.
When God on the day of Pentecost come down and the Bible said tongues of fire set upon each of them.
Xa uThixo ngomhla wePentecost wehlayo kwaye iBhayibhile yathi ilwimi zomlilo zahlala phezu kwabo ngabanye.
And the tongues like a fire licks.
Baze bona ilwimi ezinjengomlilo izithonga.
Is that pillar of fire separating itself and dividing itself amongst the people that we would be brethren.
Yayilonsika yomlilo izahlula izaba phakathi kwabantu kuze sibe ngabazalwane.
That day you know what I'm in the Father, Father me, I and me and you and me.
Ngalo mhla niyakwazi ukuba mna ndikuye ubawo abe ubawo ekum mna ndikuni nibe nina nikum.
And we are one. We are one, not divided.
Kwaye thina sibanye, sibanye asahlukananga.
Now, Jehovah God up here couldn't touch the human race because of his own law of holiness.
Ngoku uYehova apha phezulu wayengenako ukuchukumisa uluntu ngenxa yobungcwele bemithetho eyeyakhe.
Jehovah God became sin for us and paid the price that the same Jehovah God could come and live in us.
UYehova uThixo waba sisono ngenxa yethu walihlawula ixabiso ukuze kwalo Yehova uThixo omnye abe nokuhlala aphile ngaphakathi kwethu.
God above us, God with us, God in us.
Uthixo esenhla kwethu, uthixo enathi, uthixo engaphakathi kuthi.
Not three gods, one God.
Hayi othixo abathathu, uthixo omnye.
Professors go crazy trying to figure it out.
Injengalwazi ziyaphambana zizama ukuqikelela lonto.
It's a revelation.
It's chilling.
It's got to be revealed to you.
Imelwe ukuthi ityilwe kuwe.
Now, when it comes to the baptism, now many people now you've got to do that, brother.
Ngoku xa kufikela lelo baptizweni, ngoku abantu abaninzi ngoku nimelwe ukuyenza lonto bazalwana.
Or it's like I said to brother Sism and to brother Ness.
Okanye kunjengokuba ndatshoyo kumzalwana uSism nakumzalwana uNess.
That if you the argument came up.
Ukubani na ukuxambulisana kuyafika.
And many of you scholars here is more sufficient than I, but I've done a much studying upon the subject.
Kwaye nabanaba ninzi kunisifundiswa zilapha zinokuba nako ngokungaphezulu kunam, kodwa ndenze ukufunda okuninzi ngale ngongoma.
And I've read the pre-Nicene fathers, the Nicene Council, and all the historians and so forth.
Why and afunda pre-Nicene fathers, pre-Nicene council nabo bonke abanye bezembali njalo njalo.
That issue come up at the Nicene council.
Lomba wathi wavela kwibhunga lase Nicene.
Both sides went to seat when the Catholic Church took the extreme trinitarian side and the others went to unitarian.
Macala umabini aya embewini lathi bandla makatolika lathabatha icala eliphokotheleyo lobu trinity laza elinye laya kubunye.
And both sides went out exactly right because man had something to do into it.
Kwaye lo macala umabini aphuma kunjalo kanye kwakho abantu abanokuthanani nalonto.
You've got to let God do it. No need of us trying to figure it out. Let's be brothers.
Ufanele ukuyeka uThixo ayenze. Akukho mfuneko yakuba sizame ukuyiqikelela. Masibe ngabazalwana.
Let's just go on and let God do the thing that he's going to do.
Masiqhubeke nje siyeke uThixo ayenze lonto aya kuyenza.
If he's infinite and knows all things and predicted the end from the beginning, how can we do anything about it?
Ukuba ungongena siphelo esazi izinto zonke waziwaxela ngaphambili isiphelo kwasekuqalekeni, singathini ukuba nento yokwenza ngalonto?
Just keep moving on. That's why
masiqhubele phambili njalo nantso indlela.
Keep in step with what I said last night with our great Joshua.
Hlala kunyenesinqe njengoba bendichilo phezulu ngo Joshua wethu omkhulu.
Now look. If there is three gods, I just want to show you how ridiculous this is.
Ngoku khangela ukuba kukho thixo abathathu, ndifuna nje ukunibonisa ukuba into ehlekisa kanjani nale.
If there is three gods, then Jesus was his own father. Jesus could not have been his own father being one.
Ukuba kukho thixo abathathu, ngoko uYesu wayenguyise wakhe ngokwakhe. uYesu wayengeke abe nguyise wakhe ngokwakhe emnye.
And if there's three, he wasn't born a virgin birth.
Kwaye ukuba bathathu akazange azalwe intombi eseyintombi.
I'm going to say this is God the Father, and this is God the Son, and this is God the Holy Ghost.
Ngoku bangapi ndiza kuthi le into uThixo uyise, izele ibe nguThixo unyana, izele ibe nguThixo umoya ongcwele.
Now to you different brethren here, you watch this just a minute and you see what I'm trying to point at.
Ngoku kuni bazalwana bahlukahlukeneyo apha zeni khangele koku umzuzu nje nize nibone ukuba okungizama ukukhomba.
I pray that God will let you see it.
Ndiyathandaza ukuba uThixo abe nokwenza ukuba nikubone.
Now look, you both believe the same thing.
Amen.
But the devil's just got between you and broke you up about it.
Ngoku khangela. Nina nobabini kholwa kwinto enye koko uSatan ungene nje phakathi kwenu wana phula malungana nalonto.
It's exactly the same thing, I'll prove it to you by the help of God and with God's Bible.
Into enye ngokuqinisekileyo kwaye ndiza kunibonisa ngoncedo lukaThixo nangebhayibhile kaThixo.
If it ain't the Bible, then don't receive it. That's right.
Ukuba isiyo bhayibhile ngoko ungakhe uyamkele, injalo lonto.
But now look,
kodwa ngokukhangela,
this is what God the Father, this is God the Son, this is God the Holy Ghost.
Le intoni nguThixo uyise, le nguThixo unyana, le nguThixo umoya oyingcwele.
Well now, let's stop now just a minute, laying those three out there. God the Father, Son, and Holy Ghost.
Kulungile ngoku masime ngoko komzuzwana nje, sisibeke zontathu ezo zinto phaya, uThixo uyise, unyana, nomoya oyingcwele.
Oh, I might go to have time to do this.
Oh, andizuba naxesha lokwenza oku.
Well, I hurry just quick as can.
Kodwa yabona kulungile ndiza kunxama nje ndikhawulezise kangangoko ndinokuba nako.
Forgive me, my brethren. But I've never got to talk to you and I want to do this.
Ndixoleleni bazalwana bam kodwa andikhe ndibe nakuthetha nani kwaye ndifuna ukwenza oku.
And then look, God the Father, the Son, the Holy Ghost.
Kwaye ngoko khangela uThixo uyise, unyana, umoya oyingcwele.
Now, who was the father of Jesus Christ?
Ngoku yayingubani uyise kaYesu Kristu?
God was the father of Jesus Christ. We all believe that. Is that right? Amen. All right.
NguThixo iseka Jesu Kristu sikholelwa kuloo nto sonke ngaba kunjalo.
Now, when we take Matthew 28:19, when Jesus said, "Go ye therefore, teach all nations, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost."
Ngoku xa sithatha uMathewu isahluko shumanweni esibhozo iverse yeshumanethoba xa uYesu wathi hambani ngoko nizifundise zonke intlangano babhaptiza egameni loyise unyana umoya oyingcwele.
10 days afterwards, Peter said, "Repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ."
Kwintsuku ezilishumi emva koko Petros wathi guqukani baptizwe egameni lenkosi uYesu Kristu.
There's a straight contradiction somewhere.
Oko ke kwakunganqinelani kwakukunganqinelani okungqameneyo kwindawo ethile.
Everybody's testified and things.
Ngoku masikukho wonke umntu ungqinile nezinto ezinjalo.
Here it is, here's my belief, and I'm just laying out before you, brethren.
Nantsi ke nantsi yam inkolo kwaye ndibeka kanye phambi kwenu bazalwana.
I don't say this out in the pulpit. It's up to you.
Andikuthethi oko ezipulpitini kukuni.
But I want to show you what I see on both sides so the Holy Spirit reveal it to you, see?
Kodwa ndifuna ukunibonisa endikubonayo macala omabini ukuze umoya ongcwele akutyhile kuni, yabona?
Now, Matthew 28:19, and if Matthew 28:19 contradicts Acts 2:38, then there's a contradiction in the Bible and it's not worth the paper it's wrote on.
Ngoku uMathewu isahluko shumavina esibhozo iverse yeshumanethoba nokuba uMathewu isahluko shumavina esibhozo iverse yeshumanethoba ukuchasene nezenzo isahluko sesibini iverse yeshumanethoba nesibhozo ngoko ke kukho ukuphikisana eBhayibhileni kwaye ke ayilifanelanga iphepha ebhalwe kulo.
Now, if you'll notice, in Matthew, the 16th chapter, Jesus gave to Peter the revelation and gave him the keys.
Ngoku kuba uyaqaphela uMathewu isahluko shumanethoba, uYesu wayenika uPetros isityhilelo, waze wamnika izitshixo.
Now, remember, the Bible is not revealed by theology, if some man made a scheme.
Ngoku kumbula iBhayibhile ayityhilwa ngafundo yezakwalizwi iyalungiselelwa ndoda ithile.
It's not. It's a revelation.
Ayenziwa njalo, isisityhilelo.
It was a revelation to begin with.
Yayisityhilelo indawo yokuqala.
Why did Abel offer unto God a more excellent sacrifice than Cain?
Kwathini ukuze uAbel anikezele kuThixo idinela amkeleke kakuhle kuneli kaKhayini?
It was revealed to him that it wasn't peaches and apples and oranges and apples.
Lalityhilwe kuye kuba yayingezo pesika namaapile namaorange namaapile.
If apples make women realize they're naked, we better pass the apples again, brother, don't you think so?
Ukuba amaapile ayakwenza abafazi basiqonde kuba bahamba ngoko. Fanele ukuba siwadlule amaapile kwakhona umzalwana ucinga njalo? Ngoku oko kuvakala kuyinto ehlambelayo kodwa ndizimisele ukuthetha loo nto.
But it wasn't apples. No, sir.
Kodwa yayingengoma-apile, hayi mhlekazi.
Now, and if that be so, then it was revealed to Abel that he was the blood of his father.
Ngoku ukuba oko kunjalo ngoko kwatyhilwa kuAbel ukuba wayeligazi likayise.
So he offered blood because it was a revelation.
Ngoko wanikela ngegazi ngokuba yayisisityhilelo.
The whole thing's built upon that.
Yonke loo nto yakhelwe phezu kwaloo nto.
Now look, here's an old ignorant fisherman. Not even enough education.
Ngoku khangela nanku umlobo omdala ongazi nto engenayo namfundo yaneleyo.
The Bible said he was ignorant and unlearned.
IBhayibhile yathi wayengazi nto engafundanga.
But he was standing there and Jesus asked the question, "Who do you say I, the Son of Man, am?"
Kodwa imi apho waze uYesu wabuza umbuzo, nithi ndingubani na mna nyana womntu?
One said, "Why, you're Moses." You say, "You're Moses."
Omnye wathi, "Ngoba unguMoses." Bathi, "UnguMoses."
Who do they say I'm? One said, "Why, you're Jeremiah of the prophets," and this, that, the other.
Bathi, omnye wathi, "Ngoba wena uYeremia okanye abaprofeti nokuya okanye okunye."
He said, "That's not the question. I asked you. Who do you say that I am?"
Wathi asingombuzo lo, ndibuza nina, nithi ndingubani nina?
And Peter stayed right out and said, "Thou art the Son of God."
Waze uPetros wemaphaya wathi, "Wena ungunyana kaThixo."
And he said, "Blessed art thou, Simon, son of Jonas."
Waze wathi, "Unoyolo wena Simon, nyana kaYona."
Now watch. "Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven."
Ngoku khangela, inyama negazi azikutyhilelanga oku, ngoko ngubawo wam osezulwini, yabona?
Now watch. Now the Catholic Church says that he built the church upon Peter. That's wrong.
Ngoku qaphela ngoku ibandla lamakatolika lithi walakhela ibandla phezu kuPetros imposiso leyo.
The Protestant Church says he built it upon himself.
Ibandla loProtestant lithi walakhela phezu kwakhe.
But now watch and find out. See if it is.
Kodwa ngoku khangela ufumanise ubone ukuba kunjalo na.
He built it upon the spiritual revelation of who he was. Amen. See?
Wala kela phezu kwesikhilelo sokomoya sokuba wayengubani na yabona.
Because he said, blessed art thou, Simon, son of Jonas. Flesh and blood has not revealed this to you.
Ngokuba wathi unoyolo wena Simon nyana kayona inyama negazi azikutyhilelanga oku.
I say to Art Simon, upon this rock, what rock? The revelation.
Yes.
I will build my church and the gates of hell cannot prevail against it.
Ndithi kuwe ungusimon, phezu kolulwalwa olupulwalwa isityhilelo. Ndiyakulakhela khona ibandla lam namasango labafileyo akasayi kuleyisa.
Then when Peter standing present when Matthew 28 was quoted and turned around and 10 days later with that revelation and baptized in the name of the Lord Jesus Christ.
Ngoku wathi Petros akuba emiye khongethi uMateyu sahlohlomina isibhozo wayeqatshulwa waza wajika kwiintsuku ezilishumi emva koko eneso sityhilelo wabhaptiza egameni lenkosi uYesu Kristu.
Why did he do it with the revelation of God and had the keys to the kingdom, brother?
Wayenzela ntoni loo nto ngesityhilelo sikaThixo enazo nezitshixo zobukumkani umzalwane.
Now, I might hurt you for a minute, one side of you.
Amen.
But stop just a minute.
Ngoku ndizokunenza buhlungu komzuzu nje elinye icala lenu kodwa yima umzuzu nje.
There is not one place in the Bible where any person was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost.
Akukona ndawo enye eBhayibhileni apho abantu bakhe babhaptizwa egameni loyisenyana moya oyingcwele.
There's not one place in the scriptures.
Akukona ndawo enye esibhalweni.
And if there is, produce it.
Kwaye ukuba ikho ivelise.
And if you can find anywhere in the sacred history until the forming of the Catholic Church, I want you to produce it.
Kwaye ukuba unakho kuyifumana naphina kwimbali engcwele kude kube lixesha lokuyilo kwebandla lobukatolika ndifuna ukuba uyivelise.
There's no place now, and that's true.
Akukho ndawo ngoku inyaniso leyo.
But now wait a minute, you oneness. Just a second.
Ngoku kodwa imani umzuzu nje ninabo bunye umzuzwana.
Now, there's no place where
ngoku akukho ndawo apho
if any man can show me one text of scripture where that ceremony was used in the Bible, a Father, Son, Holy Ghost, you're obligated to come tell me where somebody was baptized like that.
Ukuba nawuphina umuntu unako ukundibonisa isiqashulo esinye sesibhalo apho elo siko lathi lasetyenziswa eBhayibhileni likayisenyana moya ingcwele ninyanzelekile ukuba nindixelele apho kwakhe kwakho umuntu owabhaptizwa ngolo hlobo.
And some of them said, well, I'll take what Jesus said, not what Peter said.
Kwaye abanye babo bathi kulungile ndiza kuthatha oko kwathethwa nguYesu hayi okwathethwa nguPetros.
If they were contrary one to another, what are we going to do?
Ukuba bechasene omnye nomnye ingaba sakwenza ntoni?
If it all ain't God, what part of the Bible is right?
Ukuba ingothixo yonke yeyiphi indawo eBhayibhileni enyanisileyo?
It's God all got to coincide and come together. And only the revelation of God our schools will ever teach it.
Kunyanzelekile ukuba yonke ingqinelane ihlangane kwaye isisityhilelo sikaThixo kuphela kwaso. Izikolo zethu azinako ukuze ziyifundise.
It's a revelation that you must see.
Isisityhilelo ukuze uyibone.
Then if them two men were contrary one to another, then what kind of a Bible are we reading?
Ngoko kubalwa madoda mabini ayephikisana enye enye nenye. Ngoko ingaba hlobo luni lweBhayibhile esilufundayo.
How do I know whether John 14 is right or not?
Doesn't John about Johannes ahlushumene sinunyanzile kanye hayi.
How do I know whether John 3 is right or not?
Doesn't John about Johannes ahlukose sithathu unyanzile kanye hayi.
How do I know? See?
Kanjani kanjani dazinjani yabona?
But the only way that I can have faith in God is to know that that Bible is right and believe it's right and stay right with it.
Kodwa inye indlela nokuba nokholo ngayo kuThixo kukwazi ukuba la Bible inyanisile. Ndikholwa lokuba inyaniso ndihlale kanye nayo.
Though I don't understand it, I move it anyhow.
Nangona ndingena kuyiqonda ndiyihambe nakanjani na.
But when these contradictions comes up, then I go before God to find out.
Kodwa xa kukho ukuphikisana kuvelayo ndiyaphambi koThixo ke ukuya kufumanisa.
And the same angel that meets me in the meeting in the night is the same one who taught me this.
Kwayelangelo sinye ihlangana nami enkonzweni nasebusuku ikwayelongelo siyandifundisa lento yabona.
Now see if this is how this is now.
Ngokubona ukuba oku kunjani na oku ngoku.
Now Matthew 28:19, let's watch just a moment now.
Ngoku Matthew sahloshwe nesibhozo ifesi yeshumene thoba make sikhangela komzuzwana ngoku.
And now I'm going to take Acts 2:38 right here where Peter said the Lord Jesus Christ and Matthew said Father, Son, Holy Ghost.
Kwaye ngoku ndizakuthabatha izenzo sahluko sesibini verse emshumathalo nesibhozo. Kanye apho Petros wathi inkosi uYesu Kristu kwaye uMateyu wathi yisenyana moya oyingcwele. Ngoku phulaphula.
He said baptize them not in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost.
Wathi nibabhaptize hayi egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele.
He never said that.
Akazange ayithethe loo nto.
There's no name in name in name.
Akukho gama egameni egameni.
He never said baptize them in the names of the Father, Son, and Holy Ghost, because it's not even sensible.
Akazange athi nibabhaptizele emagameni oyise nyana nomoya oyingcwele kuba ayivakali nokuvakala.
He said baptize them in the name, N-A-M-E, of the Father, Son, and Holy Ghost. Is that right?
Wathi nibabhaptize egameni, G-A-M-A, loyise lonyana nomoya oyingcwele. Ngaba kunjalo?
Of the Father, Son, and Holy Ghost. The conjunction and.
Loyise nyana nomoya oyingcwele isihlanganisi ne.
Not names.
Hayi amagama.
Not in the name of the Father, name of the Son, name of the Holy Ghost.
Hayi egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele.
Not in the names of the Father, Son, and Holy Ghost.
Hayi emagameni oyise nyana nomoya oyingcwele.
But in the name, N-A-M-E, singular, of the Father, Son, and Holy Ghost.
Koko egameni, G-A-M-A, isinye loyise nyana nomoya oyingcwele.
Now, which one of them is the right name to baptize? It's one name.
Ngoku liliphi igama elililo lokubhaptiza? Ligama elinye.
Which one is his Father the right name, or his Son the right name, or his Holy Ghost the right name?
Leliphi ngaba uyise ligama elililo okanye unyana ligama elililo okanye umoya oyingcwele ligama elililo?
It's a name somewhere. Is that right?
Ligama kwindawo ethile ngaba kunjalo?
Well, now I want to ask you something.
Kulungile ngoku ndifuna kunibuza into ngoko.
If the name, then if Jesus said baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost.
Ukuba igama ngoko. Ukuba uYesu wathi nibabhaptize egameni loyise nyana nomoya oyingcwele.
How many believe that Jesus said that?
Bangapha bakholwa ukuba uYesu wayithetha loo nto?
That's the scriptures, Matthew 28:19. In the name of the Father, Son.
Zisibhalo ezo, kuMateyu isahluko shumi nesibhozo, ivesi yeshumi nethoba, egameni loyise unyana.
It's something that we know it's our call. All right, yeah. All right, just... Now, in the name of the Father, Son, and Holy Ghost...
Ingaba kukho into esinga hayi kukube ngicinga ukuba kulungile mhlekazi ngoku egameni loyise nyana nomoya oyingcwele.
Now listen, brother, there is no such a thing as name of the Father, because Father is not a name, it's a title.
Ngoku phulaphulani bazalwana, akukho nto injengegama loyise ngokuba uyise ayilo gama, sisihloko.
There's no such a thing as the name of Son, because Son is a title.
Akukho nto injengegama elingunyana kuba unyana sisihloko.
There's no such a thing as name of Holy Ghost. That's what it is.
Akukho nto injengegama elingumoya oyingcwele yinto ayiyo leyo.
I was saying that at a ministerial breakfast one morning, one woman.
Ndandithetha oku kwisidlo sakusasa sabalungiseleli ngenye intsasa waza omnye umfazi.
Out of order, of course, anybody would disrupt anything like that.
Ephumile emgceni kakade nabana uphazamisayo nantoni nayo lolo hlobo.
She said, wait just a minute, I beg your pardon, that Holy Ghost is a name.
Wathi, yima umzuzu, ndicela uxolo. Wathi, umoya oyingcwele uligama.
I said, that's what it is. I'm a human, but my name's not human.
Ndathi into ayiyo ndingumntu kodwa igama lam alingomntu.
It is the Holy Ghost.
Ungumoya oyingcwele.
That's not a name, that's what it is.
Asilo gama elo yinto ayiyo.
So now, of course, but it's not a name.
Sisibizo kakade koko asililo igama.
Now if he said baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
Ngoku uba wathi nibabhaptize egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele.
And neither Father, Son, or Holy Ghost is a name, then what is the name?
Ibe ngelo gama uyise unyana okanye umoya oyingcwele. Ngoko lingubani igama?
We want to find out.
Sifuna ukulifumanisa.
Now, we can get it all in one place here if you just watch and conserve a little time. Now, or conserve a little time, I meant to say.
Ngoku singayifumana yonke siyibeke apha ukuba ninokhe nikhangele kwaye sikhonze ixesha elincinane ngoko okanye silondoloze ixesha elincinane bendizama ukutsho.
Now notice, Matthew 28:19.
Ngoku uqaphela uMateyu isahluko shumibini anesibhozo ivesi yethoba.
Now I don't say that you might have done it, some of you sisters or brothers.
Ngoku andikutsho oko usenokuba wayenza loo nto abanye benu boodade nani bazalwana.
You might have picked up a book someday and looked at the back of it and said, John and Mary lived happy ever after.
Inokuba nakhe nayichola incwadi ngenye imini nawukhangela umphandle wayo yabe isithi ngenye imini uJohn noMary baphila kamnandi oko emva koko.
Well, who is John and Mary?
Ke ngubani uJohn noMary?
Who is John and Mary that lived happy ever after?
Yintoni ngubani uJohn noMary abo wahlala kamnandi emva koko?
There's only one way you'll ever go know who John and Mary is. That's if it's a puzzle to you, go back and read the book. Is that right?
Inye kuphela indlela yokuthi wazi ngayo uJohn noMary ukuba ngubani na kukuthi ukuba inkohla kuwe phindela ekufunde incwadi ngaba kunjalo.
Go back to the first, read it through, and it tells you who John and Mary is.
Phindela ekuqaleni uyifunde yonke iyakuxelela ke ukuba uJohn noMary bangubani na.
Well, if Jesus said, Jesus Christ, the Son of God, which said, go ye therefore, teach all nations, baptize them into the name of the Father, Son, and Holy Ghost.
Kulungile kuba uYesu wathi uYesu Kristu unyana kaThixo wathi hambani ngoko nizifundise zonke inhlangano babhaptize egameni loyise nyana nomoya oyingcwele.
Neither Father, Son, or Holy Ghost is a name.
Abe uyise nyana okanye umoya oyingcwele engelo gama.
If it's a puzzle, we better go back to the first of the book.
Ngoko kuba inkohla kufanele kuba sibuyele emva ekufundeni incwadi.
Now let's turn back to the first chapter of Matthew and we'll start there. Gives the genealogy until it comes down to the 18th verse.
Ngoku masikile kusahluko sokuqala sika Mateyu sizaqala apho ke isinika umlibo kude kuye kufika kumqolo weshumi nesibhozo.
Now watch. Now watch this a minute.
Ngoku khangela umzuzu nje.
This is Father on my right side. This in the middle is Son. And this is the Holy Ghost.
Le nguyise ikwelicala lasekunene kum le iphakathi ngunyana ukuze le ibe ngumoya oyingcwele.
Now this is the Father of Jesus Christ. Is that right?
Ngoku le nguyise ka Yesu Kristu ingaba kunjalo?
God is the Father of Jesus Christ. We all believe that?
Amen.
All right.
UThixo unguyise ka Yesu Kristu sikholwa sonke lonto? Kulungile.
Now Matthew 1:18 says, now the birth of Jesus Christ was on this wise.
Ngoku Mateyu sahluko sokuqala verse 18 wathi ke kaloku kuzalwa ka Yesu Kristu kwaye kungolu hlobo.
When his mother Mary was espoused to Joseph before they came together, she was found with a child of the
Kwathi akubona uba unina uMaria usele galelwe uYosef bengekahlangani wafunyanwa emithi ngo.
I thought God was his father.
Bendicinga ukuba uThixo yayinguye uyise.
And she shall bring forth a son, they shall call his name Jesus.
Uya kuzala unyana ke umbize ngegama elinguYesu.
And Joseph, her husband, being a just man, not willingly to make her a public example, but minded to put her away privately.
Wathi ke uYosef indoda yakhe engolilungisa engathandi kumhlaza ekuhleni wanganga amala ngasese.
On this wise, while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream, saying,
Akubona uba uyazicinga ezi zinto naso sithunywa senkosi sibonakala kuye ephupheni sisithi,
Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the
Holy Ghost.
Yosef unyana ka David, Musa koyika kumthabathela kuwe uMaria umfazi wakho kuba oko kukhawulweyo phakathi kwakhe kungo.
I thought God was his father.
Bendicinga ukuba yayinguThixo oyise wakhe.
Now has he got two fathers, brethren?
Ngoku ingaba unoyise ababini bazalwana?
He can't have, he's a bastard child. And what kind of a religion have we got there?
Akangeka abe nabo kuba wayenabo wayengumntwana ongumqhakwe ibe ke luhlobo lunilo nqulo esinalo ngoku.
You've got to admit that God the Father and the Holy Ghost is the same self spirit.
Ufanele kuba uvume kuba uThixo uyise nomoya oyingcwele ngumoya omnye kanye.
Amen.
Sure it is. Sure it's the same self spirit.
Ngokuqinisekileyo unguye, ngokuqinisekileyo ungumoya omnye.
Now, we got down to see that.
Ngoku usigqibile sakubona oko.
And she shall bring forth a son, and they shall call his name Jesus, for he shall save his people from his sins.
Uya kuzala unyana ke umbize ngegama elinguYesu kuba yena eyakwasindisa abantu bakhe ezonweni zabo.
This is all done that might be fulfilled.
Oku konke kwenzeke ukuze kuzaliseke.
I'm quoting scripture, you ministers know it to go.
Ticabula isibhalo nina balungiseli niyazi njengoba ndihamba.
That might be fulfilled, spoke the prophet of the Lord saying.
Ukuze kuzaliseke okwathethwayo ngumprofeti ngenkosi esithi.
A virgin shall conceive and bring forth a child, and they shall call his name Emmanuel, which is by interpretation.
Intombi ke iyakumitha izale unyana bambize ngegama elingu Emmanuel oko kukuthi ngentetho evakalayo
God with us. Is that right?
UThixo unathi ingaba kunjalo?
Then what is the name of the Father, Son, and Holy Ghost?
Ngoko ngubani igama loyise nyana nomoya oyingcwele? Kulungile ngokuqinisekileyo.
That's the reason Peter baptized him in the name of Jesus Christ.
Naso isizathu kwa Petrus ababhaptize egameni lika Yesu Kristu.
But I don't care if you're baptized in the name of Rose of Sharon, Lily of the Valley, Morning Star. That's titles too.
Kodwa nikhathali kuba ubhaptize egameni lomfiyo waseSharon, intyatyambe esezihlanjeni, ikhwezi lokusa, zizihlonipho ezo nazo.
If your heart is right towards God, he knows your heart.
Ukuba inhliziyo yakho ilunge ngokubhekiselele kuThixo, uyayazi inhliziyo yakho.
But now I express that.
Kodwa ngoku ndiyayigxininisa loo nto.
Now, Now, I said, now, Brother Sism said, now!
Ngoku, ngoku, ndithe, ngoku, mzanu Sism, wathi, ngoku!
For sure, that looked like wonders. So he was right in for that.
Kakati, ngoku, kinsekleo, londo, yakangela, ngongati, bubunye, ngoku, waevu, yela, kakulu.
Now, I said, now, here, I want to say something to you now. See?
Ngoku, ndati, apa, nfuna kuteta, indo, kuni, ngoku, yabon?
I said, now I want to prove to you that these both men said the same thing.
Ndathi ngoku ndifuna ukubonakalisela ukuba ezi zinto omabini lamadoda athetha into enye.
Now, Matthew said, in the name of the Father. Is that right?
Ngoku uMateyu wathi egameni loyise, ngaba kunjalo?
All right. And Peter said, in the name of the Lord.
Kulungile, waze uPetros wathi egameni lenkosi.
Matthew 28:19 said, in the name of the Father, and Acts 2:38 said, in the name of the Lord.
Umateyu sahlushwa mvina nesibhozo ifesi yashumana etoba wathi egameni loyise, nezenzo sahlushwa sesibini ifesi yamashumatala nesibhozo zathi egameni lenkosi.
David said, the Lord said unto my Lord.
UDavide wathi inkosi yathi enkosini yami.
Who was it? Father and Lord is the same thing.
Yayingubani lo, uyise nenkosi ligama elinye.
David said, the Lord said unto my Lord, set thou on my right hand, see?
UDavide wathi, yathi inkosi enkosini yami hlala ngasekunene kwami yabona.
In the name of the Father, in the name of the Lord.
Egameni loyise, egameni lenkosi.
And Matthew said, in the name of the Son, and Peter said, in the name of Jesus.
Kwaye uMateyu wathi egameni lonyana, noPetros wathi egameni likaYesu.
Who is the Son? Jesus.
Kubani unyana? KuYesu.
And the name of the Holy Ghost was Matthew, and Peter said, in the name of Christ. The Loga.
Egameni lomoya oyingcwele, watsho uMateyu noPetros, egameni likaKristu, uLogos.
Father, Son, Holy Ghost, Lord Jesus Christ.
Uyise, nyana, moya oyingcwele, inkosi, uYesu Kristu.
Why, it's just as perfect as it can be.
Ngoba igqibelele kanye njengoba inokuba nako, yabona?
Brother Sism said to me.
Umzalo Sism wathi kum.
Brother Sism, the oneest brother, he said, Brother Branham, that's right. But he said, that is this.
Umzanu Sism, umzalwane wobunye, wathi, umzanu Branham, yinyani leyo, kodwa, wathi, oku, koku.
I said, then this is that.
Nathi ngoko, oku, koku ya. Injalo lonto, yabona?
I said, that's this, this is that. So what are you fussing about?
Ndathi ukuba okuya koku, oku kokuya, ngoku into leni qhamlisana ngayo.
Now, I said, let me recommend to you, brother. If I ever baptize a person, here's what.
Ndathi mandivakalise oku kuni bazalwana. Ukuba ndingaze ndibhaptize umntu nantsi.
I said, now here's Dr. Ness.
Ndathi ngoku nanku ugqirha uNess.
Hey, somebody said a while ago, you brother, and she knew Dr. Ness.
Kwaye kukho umntu othe emzuzwini odlulileyo nina bazalwana niyamazi ugqirha Ness.
Well, I'll say here, Brother Hicks, sure, he has a, I think you have a doctorate degree, is that right? All right.
Ngoko ndiza ku apha umzana uHicks lo una ndiyacinga ukuba unaso isidanga sobugqirha ingaba kunjalo kulungile.
Now, I said, if Dr. Ness is sitting here.
Ngoku ndathi ukuba ugqirha Ness lo uhleli apha.
I said, if I wanted, now, when I take a person to the water to baptize him, I recognize it just like he did. I said, that was titles that went to his name.
Ngoku ndathi ukuba bendifuna, ngoku xa ndithabatha umntu ndimsa emanzini ukuya kumbhaptiza. Ndiyakuqonda nje ngokuba wenzayo ndathi yayizizihlonipho ezisingisele egameni lakhe.
I said, now the assembly brothers are using titles and the oneness brother are using names.
Ndathi ngoku abazalwana bama Assemblies of God basebenzisa izihlonipho, abazalwana bobunye basebenzisa igama.
I said, now I'm going to prove to you you're both wrong and I'm right.
Ndathi ngoku ndiza kunibonakalisa nobabini ukuba nenze ngokuphosakeleyo ndibe mna ndinyanisile.
You know how you have man under strain that way, you have to have a little sense of humor once in a while to kind of unwind everything.
Uyayazi indlela yokuye kufuneke ngayo ukuba uye ubatsale kakhulu abantu ngolo hlobo kufanele ukuba ube nendlela ethile yokuhlekisa. Kube kanye emzuzwini kwenzela ukuba kukhululeke kancinane.
I said, I'm going to prove to you that you're both wrong and I'm right.
Ngoku ndathi ndiza kuniqondakalalisela ukuba nina nobabini nenze ngokuphosakeleyo mna ndinyanzile.
I said, now what if I wanted to regard Brother Ness?
Ngoku ndathi bekunokuthini ukuba bendinokumbiza umzalwana uNess.
I'd say our brother Hicks here, see.
Okanye umzalwana uHicks lo, yabona?
I'd say Hicks. Now would that sound nice? No.
Ndithi Hicks. Ngoku ingaba loo nto ingavakala kamnandi? Hayi.
What if I'd say Doctor? Hey, Doc, what about it?
Ngoko, bekunokuthini kuba bendinokuthi, Gqirha! Hey, Gqirha! Inganjani le?
Now that sounds irreverent, doesn't it?
Ngoku loo nto ivakala ingenantlonipho ingabaivakala njalo xa ndathi oko yindlela nina ama-assemblies enenza ngayo uyabona xa ninabazali ama-assemblies nithi egameni loyisene lonyana umoya ingcwele nithi nje egameni lomfundisi ugqirha ndaze ndathi ngoko wena mzalwana obunye xa ubhaptiza uthi yesu
Jesus only just use the name Jesus.
Aba sebenzisi bona baka Yesu yedwa basebenzisa nje igama uYesu.
There is many Jesuses, but it's the Lord Jesus Christ.
Baninzike kakhulu uYesu, kodwa uyinkosi uYesu Kristu, uyabona?
There's many baptized in the name of Jesus, so I certainly don't go for that. There's no scripture.
Baninzi babaptiza igameni lika Yesu ngokupheleleyo andiyithathi lonto. Akukho sibhalo.
Get the original see if it ain't Lord Jesus Christ.
Ufuneka ufumane okwasekuqalekeni ubone ukuba siyona inkosi uYesu Kristu.
Certainly, he's the Lord Jesus Christ.
Ngokuqinisekileyo uyinkosi uYesu Kristu.
There's many Jesus, certainly.
Baninzi oYesu ngokuqinisekileyo.
And the Christ is the anointed.
Kwaye uKristu uthetha umthanjiswa.
Now if I was going to say the same thing, Brother Nest, I'd say, would it sound right if he said, hey, Nest?
Ndathi, ngokuba bendiza kuthetha kwaloo nto inye kumzalwa Nest, ndiza kuthi, ingavakala into elungileyo kum ukuthi hey Ness
that's what you want us to say
ndathi yiloo ndlela nina bobunye enikuthetha ngayo yabona
wouldn't that be an irreverent disregard for that man who studied and he's got a doctor's degree
ingaba loo nto ayingebonakali ikungabi nantlonipho uhlonipha loo ndoda yaye yafumana isidanga sobugqirha
if he studied hard for that he ought to be titled
ukuba wasifundela nzima ufanele ukuba ahlonitshwe ngaso
and I said then if I said hey doc I said wouldn't that sound flat for a minister to address another one
doesn't that ngoku kuba ndithe hey gqirha ndathi ingaba oku akunakuvakala kuinto ephansi kuba mlungiselela bizo omnye ngayo
I said that's just the way that you do it on the side of the title
okanye ndathi ilo ndlela kanye enenza ngayo ungena nje ngecala ngezihlonipho
that's when I take a man to the water I walk up there and ask him and talk to him and get his name and whoever he is and his face
Kodwa ndathi xa ndithatha umntu ndimsaye emanzini ndiyenyuka ndiye apho ndimbuze ndithethe ndifune igama lakhe kuba lingubani na nokholo lwakhe
Then I pray and say, Now, Father, as thou hast commissioned us to go into all the world and make disciples of all nations.
Ndizenthandaza ndithi ngoku ubawo njengokuba wena wasiwiselayo ukuba sihambe siye kulo lonke ihlabathi sisenze abafundi zonke iintlanga.
You brother know that's the original thing.
Ninabazalwana yazi kuba yinto yakuqala leyo uyabona.
Make disciples of all nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
Nizenze abafundi zonke inhlanga nibabhaptizela egameni loyiselo nyana lomoya oyingcwele.
Teaching them to observe whatever things thou hast, all things thou hast taught us.
Nibafundisa zonke izinto ukuba wena zonke izinto othe wena wasifundisa zona.
So then I said, upon your confession of faith, Upon your confession of your sins and your faith in the Son of God, I baptize thee, my beloved brother, in the name of the Lord Jesus Christ.
Ngoke ndathi phezu kovumo lokholo lwakho ngokuvuma kwakho izono zakho nokholo lwakho kunyana kaThixo ndiyakubhaptiza mzalwana wam othandekayo egameni lenkosi uYesu Kristu.
So that's the way I baptize. I both recognize his titles, what he was, both Father, Son, and Holy Ghost.
Ndathi yiloo ndlela endiyibhaptiza ngayo kokubini ndiyaziqaphela izihlonipho zakhe into awayeyiyo kokubini uyise unyana nomoya oyingcwele
and the reason Jesus said that was
isizathu esabangela uba uyesu athethe oko yayisesi
look if that isn't so you got a contradiction in your scripture
that's right
you got a contradiction
ngoku khangela uba kunjalo ninempikiswano esibhalweni senu ninokuphikisana
and what are you going to do when
ngoku ke niza kwenza ntoni xa
What if this Buddhist brother would rise up and say that? What about this?
Kunokuthini kuba lo mzala nombhuda angaphakama athethe oko? Kutweni ngoku?
What did say when they told me over there when this Indian brother John Morris Reedhead and said to him said, "What about Mark 16?"
Bathetha xa babendixela kuba ngapha xa lo mzala nomindia wamema uMorris Reedhead. Wathi kuye wathi nithini ngoMarko esahluka 16:6?
He had a crawfish on.
Zanga bena ndlela yakuyitsiba.
You don't have to crawfish on nothing. That's God's word.
Yeah.
Stay with it.
Akufuneka ukuqhakathe into ilizwi likaThixo elo hlala nalo.
Just pray, get the revelation, all runs the same.
Uthandaze nje ufumane isityhilelo liqhubekela phambili into enye.
See, they're both saying the same. Now, not titles, not flesh.
Yabona bobabini bathetha into enye ngoku hayi izihlonipho, hayi ngokungabi nantlonipho.
I said now, recognize him.
Ndathi ngoku ndiyamqonda.
He was the Father, not another God.
Wayenguyise, hayi omnye uThixo.
He was the Son, not another God, the same God.
Wayengunyana, hayi omnye uThixo, uThixo omnye.
It's three offices, God in the fatherhood, dispensation, if you want to call it, of the fatherhood.
Zisikhundla ezithathu, uThixo ekwisigaba sobuyise, ukuba ufuna ukusibiza olo hlobo, kwesobuyise.
Sonship, it's the same God in us now.
Ubunyana, kwaye kuba nguThixo omnye ngaphakathi kuthi ngoku.
I'll be with you. The personal pronoun, I'll be with you.
Ndiyakuba nani, umna isimela bizo somntu, ndiyakuba nani.
So you see, it's three offices, not three gods.
Ngoku uyabona zisikhundla ezithathu, hayi othixo abathathu.
Now, brother, if the disciples never used it and on down.
Ngoku mzalwana, kuba abafundi abazange bakusebenzise konke ukuhla.
I say nothing against it. That's all right.
Andithethi into ngokuchasene noko, kulungile.
I'll tell you, if a man come out here and is baptized in the name of the Rose of Sharon, Lily of the Valley, and Morning Star, and bleeds Jesus Christ as his Savior, I'd say, God bless you, brother, come on. Let's go.
Kodwa ndiyakuxelela ukuba umntu uphume apha wayebhaptiswe egameni lomfiwa sesharon ntyatyambo yasesihlanjeni ikhwezi lokusa ekholo kuyesu kristu njengomsindisi wakhe ndingathi thixo ukusikelela emzalwana yizama sihambe yabona ilungile loo nto kuba ukuba intliziyo yakho ayilunganga awulunganga nakanjani na kunjalo kanye kwaye intliziyo yakho imele ukuba ilunge.
Brother Nestor, I'd say the Reverend Dr. Nest.
Ndazendathi ngokukhangela ngokuba bendiza kubulisa umzala uNestor bendinokuthi umfundisi uGqirha uNest.
That's exactly. He is a minister. He ought to be regarded as a reverend.
Injalo kanye loo nto ungumlungiseleli ufanele ukuhlonitshwa njengomfundisi.
He has studied and must study.
Ufundile wafunda kakhulu.
He has a doctor's degree, so he should be called doctor. That's his title.
Unesidanga sobugqirha ngoko ufanele ukubizwa ngokuba ngugqirha sisihlonipho sakhe eso yabona.
And his name is Nesto.
Kwaye igama lakhe nguNesphofu.
Now I wouldn't say, hey Nest, hey Doc. No, that wouldn't be right.
Ngoku andinakuthi hey Nest, hey gqirha. Hayi, loo nto ayinakuba ilungile.
I'd say Reverend Dr. Nest.
Ndingathi umfundisi ugqirha uNest.
See, that's what I'm calling. See what he is, both Father, Son, and Holy Ghost, the Lord Jesus Christ.
Yabona nanso indlela ndibiza ngayo yabona into ayi ngokubini uyise unyana nomoya ingcwele inkosi uYesu Kristu yabona.
Now I said, if I ever baptize one out in your all's churches, that's the way I'll baptize.
Doesn't that uba ndinokuze ndibhaptize nokuba umnye ophuma kumabandla enu yiloo ndlela endinokumbhaptiza ngayo.
I said, would you receive him, Brother Ness?
Ndathi ngaba ungamamkela mzalwana uNess?
Said, certainly. He's been baptized in the Father, Son, and Holy Ghost.
Wathi ngokuqinisekileyo ubhaptizwe egameni loyisenyana nomoya ingcwele.
I said, would you receive him, Brother Sism?
Ndathi ungamamkela mzalwana uSism?
He said, certainly, he's baptized in Jesus' name.
Wathi ngokuqinisekileyo ubhaptizwe egameni likaYesu.
Then what's the matter with you, brother?
Ndathi ngoku intoni ndonakele kuni bazalwana.
Why don't you accept that and break down these walls where these poor human beings are?
Kutheni ningayamkeli nje loo nto nize ngoku naphule ezinto ngapho abo bantu balusizana bakhoyo.
The oneness wants to really, the congregations, they want to worship with assemblies.
Ubunye bufuna ngokupheleleyo amabandla afuna ukukhonza nama-assemblies.
The assemblies, congregation want to worship with the oneness.
Kwaye ama-assemblies, ibandla liyafuna ukuba nobudlelane nobunye.
And brethren are that way.
Kwaye abazalwana balolo hlobo.
They are that way, but as long as the devil can make them fight.
Kodwa okoko nje usathana ayinokubenza balwe.
Now you see what I mean, brother?
Ngoku niyabona ukuba ndithetha ukuthini nabazalwana.
I'm driving towards that one thing, Jesus Christ, and the uniting of the body of Jesus Christ.
Ndiqhubela kwinto enye uYesu Kristu nokuhlanganiswa komzimba kaYesu Kristu nantso injongo yam. Nantso injongo yam.
Now, I don't stand on the mountain, hey, you ain't baptized in Jesus' name, you're going to hell. Now, that's nonsense.
Andithethi into malunga nokuthi hey awubhaptiswa ngegameni likaYesu uyayesu okweni ngoku yimfeketho leyo.
Amen. I'll tell you what happened the other day.
Ndiza kuxela into eyenzekayo ngenye imini.
I was down in Texas for leaving. And the brethren here are witnesses to this.
Ndandipha ezantsi eTexas phambi kokumka kwam kwaye abazalwana abalapha bangamangqina kule nto.
The Oneness Church. 72 churches sponsored my meeting.
Ibandla lobunye ingamabandla angamashumi asixhenxanesibini awayexhasa inkonzo yam.
And I put Brother Petty, the assembly of God brother up on a platform that night.
Ndazandabeka umzalwane uPerry umzalwane wase Assemblies of God phezulu eqongeni ngoba busuku.
You know that's true.
Ngokuniyazi wanyanso leyo.
He's a precious brother. Brother Petty, if any of you know him, Beaumont, Texas.
Ungumzalwane othandekayo umzalwane uPerry ubakho umuntu omaziyo kuni ngowase Beaumont, Texas.
He's one of the finest men I ever met.
Ungomnye wawona madoda alunge kakhulu endakhe ndahlangana nawo.
His wife is a converted Catholic, a real sainted woman.
Inkosikazi yakhe ingumkatolika oguqukileyo umfazi oyingcwele ngenene.
He's a real man of God.
Uyindoda yakwaThixo ngenene.
Tell me who's a finer man than Roy Weed of the Assemblies of God.
Ndixelele ukuba ngubana indoda elunge ukudlula uRoy Weed wase Assemblies of God.
Mention any of these men. Look at all these brothers I know around here.
Ungabiza nayiphina kula madoda. Khangela apha bonke abazalwane baziyo bathe jikelele apha.
Brother from the Philadelphia church here and the Assemblies of God man and who's any finer people?
Umzalwane osuka kwibandla laseFiladelphia lo namadoda aseAssemblies of God. Kwaye ngubana ngobani abantu abalunge ukudlulabo?
Tell me who is a finer man than Jack Moore. Tell me that.
Ndixelele ukuba baphina, ndixelele ukuba ngubana indoda elunge njengoJack Moore. Ndixelele lonto.
He's what they call the bones of them.
Bambiza bangabelo qela akayondlavini.
He's not a radical.
Akayondlavini.
You find radical on both sides.
Yes.
And that's where the people point, that's where the devil points.
Uyasifumana endlavini macala omabini. Yilo ndawo abantu abakhomba kuyo. Kulapho ke noSathane akhomba khona.
Yeah.
But they're all men of God.
Kodwa bonke bangamadoda akwaThixo.
God's given the Holy Ghost.
UThixo banike umoya oyingcwele.
If it wasn't for the grace of God, we'd all be gone with our flesh. That's exactly right.
Uba kwange ngoba kalo kaThixo ngekuba kuphelile ngathi sonke nokuqambulisana kwethu nezinto ezinjalo injalo kanye lonto.
But the grace of God binds us together.
Kodwa ubaba lo kaThixo liyasibopha lusihlanganise.
No wonder we can sing blessed be the tie that binds our hearts in Christian love.
Akumangalisa uba sicule lisikelelekile iqhina libophe inhliziyo zethu elithandweni lobuKristu.
That's what we need. Amen.
Sisole lonto ngoko.
And so you know what? The general superintendent over the church called me up. He said, "Did you know what you did last night? The second night there."
Ngoke uyazi intoni umvele lijikelele webandla wandibiza. Waze wathi, "Uyayazi into yenzileyo phezulu ngobusuku bambe sibini apho."
I said, "What?" I said, "We had a wonderful meeting."
Ndathi intoni? Ndathi betisine nkonzo emnandi.
Said you had a man on your pulpit was a sinner.
Wathi ubunendoda phaya epulpitini yakho engumoni.
I said, "I didn't know it." Where was?
Ndathi beningayazi loo nto ibiphi?
So that Mr. Petty.
Wathi ngumnumzana uPerry.
Oh, I said, a sinner? Why, I said he's an Assembly of God preacher, brother.
Oh, ndathi umoni. Ngoba, ndathi ngumshumayeli Assemblies of God, umzalwane.
He said, yes, but he's still a sinner because he hasn't been baptized right.
Wathi, ewe, kodwa usengumoni ngoba akakabhaptizwa ngohlobo olululo.
And I said, brother, pray tell me why. I said, he's got the Holy Ghost.
Ndathi mzalwane ndiyathandaza ndixelele ngoba. Ndathi unawo umoya oyingcwele.
He said, Brother Branham, what did Peter say? Repent, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins.
Wathi mzana uBranham, wathi uPetros, guqukani baptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono.
Therefore your sins cannot be remitted until you're baptized in Jesus' name.
Ngoko ke izono zakho azinakuxolelwa ude ube ubaptizwe egameni likaYesu.
I said, is that the farmer, my brother?
Ndathi ngaba indlela ufunyanwa ngayo le, mzalwane.
He said, that's the farmer.
Wathi indlela le.
I said, God upset his own apple cart then in Acts 10:49. For while Peter had spake these words, the Holy Ghost fell upon them which heard the word. And they had never been baptized at all.
Ndathi ngaba uThixo waphazamisana neyeyakhe inkqubo ngoko kwizenzo sahluko seshumi, ifesi yamashumamana nethoba. Kuba uthe akubona ukuba uPetros sawathetha la mazwi umoya oyingcwele bawela ababeliva ilizwi, yabona? Kwaye babengekabhaptizwa ngokupheleleyo.
Then God gave the Holy Ghost to people that wasn't even converted.
Ngoko uThixo wakhupha umoya oyingcwele wapha abantu abangabengaguqukanga noguquko.
Where in the world are you standing now?
Ndathi ngaba umiphi ke apha elizweni ngoku?
He said, you know what we're going to do? Said we're drawing a little ring and drawing you right out of our circle.
Wathi uyayazi ukuba into esizakuyenza? Wathi sizakuzoba isangqa esincinane size sikuzobele ngaphandle kwesangqa sethu.
Then I said, I'm going to draw another and draw you right back in again.
Ngoko ndathi sizakuzoba esinye ke ndinizobele ngaphakathi kanye kwakhona.
I said, you can't draw me out because I love you. See, you just can't do it.
Ndathi anako ukundizobela ngaphandle kuba ndiyanithanda, yabona, anako nje ukuyenza loo nto.
I said, you see now your brother out there that love me and believe in me.
Ndathi baninzi kakhulu abenu abazalwane benu phandle abandithandayo nabakholwayo kum.
I said, they'll come anyhow. I said, they'll come and you can't draw me out. If you draw me out, I'll draw you back in.
Ndathi nina ndiza baza kuza nakanjani na baza kuza dathi baza kuza kwaye aninako ngizobela ngaphandle ubani nizobela ngaphandle ndizakunizobela ngaphakathi kwakhona
I said when you make one circle God by his grace let me draw another put you right back in
dathi xa nithe nenza isangqa uThixo ngoba balo lwakhe uyakwenza kuba ndizobe esinye ndinitsalele ngaphakathi kwakhona
go on right back again
injalo londo ndibazobele kanye ngaphakathi kwakhona
Brother, oh, in Christ's name, may I say this?
Kwaye mzalwana, oh, egameni lika Christu, ndingathetha oku.
I know I'm holding up time here. It's just about almost time for closing, I guess. But let me just say this, see.
Ndinako, ndiyazi kuba ndibambezele ixesha apha. Kwaye sekuphantse kwaba lixesha lokuvala, ndiyaqikelela. Kodwa makhe ndithethe ezi, yabona.
And I said to that man, I said, I would go with you as long as you would preach the scriptures and have love.
Doesn't that you glondoda ndathi ndingahamba nani okoko nje nisashumayela izibhalo ninothando.
And believe that and preach and say you's baptizing people not in the name of Jesus. Jesus only, no sir.
Nikholo kuba oko nishumayela nisithi niyababhaptiza abantu hayi egameni lika Yesu, uYesu yedwa hayi mhlekazi.
I sure wouldn't go for that because I'm acquainted with several Jesuses. No, in Africa and different places people named Jesus.
Andinako nakanjani nakuvumelana noko kuba ndazana noYesu abaliqela. Ndibaze eAfrica nakwindawo ezahlukeneyo abantu abathiwa ngokuba ngoYesu.
But if you will use the term of our Lord Jesus Christ, I'll go with you on that. That's all right. I'll stick by you.
Kodwa kuba usebenza igama lokuthi inkosi yethu Jesus Christ ndingahamba nawe kulonto. Ilungile. Ndiyakunamathela kakuwe.
I think you should put Father, Son, and Holy Ghost first to get it right. I said, I think you should.
Ndiyacinga kuba ungambeka uyisenyana nomoya oyingcwele, yabona, ukuze ilunge. Ndandicinga kuba umele kukwenza njalo.
But he said, oh, no, no, that's back at Trinity.
Kodwa wathi yena, oh, hayi, hayi, loo nto isemva kuba uTrinity.
I said, it is not a Trinity. It's one God in three offices.
Ndathi, asibobu uTrinity. NguThixo omnye kwizikhundla ezithathu.
Not a Trinity, three gods.
Asibobu Trinity, oThixo abathathu.
We don't have no three gods. Certainly not. There's no such a thing. What's taught in the Bible?
Asina thixo bathathu ngoqinisekileyo kunjalo ukhondo injalo izange yafundiswa eBhayibhileni.
And there's only one God. Here you is around the Lord your God, one God.
Kwaye kukho uThixo omnye kuphela. Yi Israel, ndinguYehova uThixo wakho, thixo omnye.
First commandment, thou shalt not have no other gods before me.
Umthetho wokuqala uze ungabi nathixo bambi ngaphandle kwami.
Certainly, he's one God, not three.
Ngoqinisekileyo unguThixo omnye, hayi abathathu.
That's a Catholic version of it. And it was led off from the Catholic to the Lutheran and on down and so forth. And it's generally believed among people today that we have three gods.
Inguqula yobukatolika leyo kwaye oko kwaphuma kubukatolika ukuya kumaluthere konke okuhla njalo njalo kwaye ngokuqhelekileyo phakathi kwabantu namhlanje kukholelwa ukuba sinothixo abathathu.
And that's where you'll never, this gospel will never go to the Jews, which I prophesied in the morning to a Jewish missionary there.
Kwaye kulapho ungasokuze le evangeli ayinakuya kumajuda endathi ndaprofeta ngenye intsasa kwimishini yamajuda phaa.
You'll never take a Trinity God to a Jew. You'll never do that.
Awunawuze uthabathe uThixo obuTrinity umse kwijuda. Awunawuze uyenze loo nto.
Which he isn't. He's got better sense than that.
Amen.
He knows more about the Bible than that.
Nto leyo angeyiyo unokuqonda okungcono kunoko yabona wazingcono ngaphezulu ngebhayibhile kunoko.
But he's never a triune God to a Jew.
Kodwa kanguye uThixo obuthathu emnye kwiJuda.
If you let him know it's the same Jehovah, he'll receive it right now,
yeah.
Sure.
Yeah. That's it.
Ukuba ungenza kuba lazi ukuba usekwa nguYehova omnye, uyakwamkela khona ngoku ngoqinisekileyo nantsoke yabona.
And I believe all this is Joseph said, brethren, don't be angry with yourself because God has did this.
Kwaye ndiyakholwa iyo yonke le nto njengoko uYosefu wathi bazalwana musani ukuzisola ngokuba nguThixo okwenzileyo oku yabona.
For a thing it's told that it can wait till this time. That's all because our Gentile age is just about over.
Ngoko kuze loo nto ibe ilindele kwade kwaleli xesha yiloo nto kuphela ngokuba isigaba sethu sentlanga sesiza kuphela.
I believe that with all of our heart.
Ngoku ndiyakholwa kuloo nto ngentliziyo yam yonke.
So do you see, my brother?
Ngoko niyabona bazalwana bam?
I'm trying to drive at something. At this group of people of man who has the baptism of the Holy Ghost.
Ndizama ukuqhubela intweni yokuba eli qela labantu lamadoda alalo ubhaptizo lomoya oyingcwele.
Amy McPherson's group, what does she do?
Iqela lika Amy McPherson, wenza ntoni?
She's first to one this, I believe, then come out and become a sim, and then pulled out and organized herself different.
kuqala wayengumuntu wobunye ndiyakhola waze waphuma waya waba ngowe assembly waze waphuma wasiqokelela ngolunye uhlobo
you're not long ago put in a little group a little next
apha ungekudala kwixesha elidluleyo wemisa iqela nalincinane into encinane
I was sitting in O.L. Jagger's knee
ndandisahleli phaya kwinkonzo ka-O.L. Jaggers
now we all know O.L. Jaggers his father helped found the general council of assemblies of God
ngoku sonke siyamazi O.L. Jaggers uyise wancedisa ukusekwa kwengqungquthela kazwelonke i-assemblies of God
now O.L. is a great man he's a great preacher
ngoku O.L. uyindoda ebalulekileyo ungumshumayeli omkhulu
I told him not long ago, I said, Brother Jaggers, if I could preach like you did, I'd never even have a healing service.
Ndamxela ungekudala kwixesha elidluleyo ndathi mzalwana uJaggers ukuba benokushumayela njengokuba usenza bendingenakuba nayo nenkonzo le yempiliso.
But he got all that blood and wine stuff when he first started over there.
Kodwa unalo lonke lo gazi newayini nezinto ezinjalo ekuqaleni kwakhe pa.
Excuse me if I'm hurting your feelings, brother, on that.
Uxolo ukuba ndiyakhubekisa bazalwana ngaloo nto.
That's all right. God can make blood come, wine come, or oil come, whatever he wants to, but that don't remit sin. No, sir. No, sir. No, indeed.
Tindi, ilungile loo nto. UThixo angenza ukuba igazi lize newayini ize okanye ioli ize. Nantoni na afunayo ukwenza njalo. Kodwa loo nto ayihlambululi zono. Hayi, mhlekazi. Hayi, mhlekazi. Hayi, ngokuphandle.
The blood of Jesus Christ shall never lose its power, but all the church of God be saved if sin no more.
Igazi likaYesu Kristu alinakuze liphelelwe ngamandla alo lide ibandla elithengwe likaThixo lisindisiwe libe lisindisiwe lingabisona kwakhona ndathi mzana uJaggers ndamthabatha ndambiza ukuba enyuke ndandi kumadoda angasomashishini amaKristu ndathi mzana uOL wathi uphi kanye apha elizweni ndandiphaya kwindawo enamagumbi aqeshisayo odide oluphantsi ngaphandle
And he said, you mean to tell me they put you out here?
Was what was on kela kwa bakubeke phaya phandle?
That's Mazzaro.
Ndathi ngumnqono wami lo.
When I come to you, I said, what did you do? You put me on a Statler hotel and I had to stand in the corner.
Antendeza kuwe ndathi wenza ntoni? Wanibeka phaya kwi Statler hotel kwaye kwafuneka kuba ndime ekoneni.
You set me down at the table and didn't know which knife to use or nothing else and I did.
Banifake etafle nandaya zimaye iphi na imela ima ndi isebe nseo kanya nantona ende kwa enda ndinga.
When he was there without a coat on me, he wanted to run me out and I said, I don't know how to handle myself.
Ndapuma ndesha hapo ndandinga ngibanga jazz kwa ye pabefuna kuba kukupa banikori ndazi ndati andi hazi ndile ima ndi zipate ngayo.
So I'll take you over there if they're too poor to do it.
Wati ndi za kutata ndi kusepaya kwa banga matuwe mga kuhulu wababe nukwe yenza londo.
I said, no sir.
Ndathi ayimhlekazi.
I said what I want to do is have a steak with you if you'll pay for it.
Ndathi into endifuna kuyenza kukudla iqatha lenyama nawe ukuba unokuhlawulela.
He said, all right.
Was wathi kulungile.
We went out to a place and we sat down and I said, Brother Jaggers, I certainly admire your
Ngoke saya kwindawo ethile sasahlala phansi ndaze ndathi mzana uJaggers ndiyakuhlonipha ngenene.
And he's a very dear friend of mine, a precious brother.
Waye usihlobo sami sithandekayo, umzana othandekayo.
And I had his little pamphlet and where he had that woman who just come over here from overseas that had that blood in her hands and name.
Kwaye ndi benepepa lakhe, kwaye apho kwakho la mfazi befika ivela phesha kolwandle wazobanela igazi ezandleni zakhe nezinto ezinjalo.
So I had in here I was wanting to deny it once then I had it right on his paper, you know.
Ngoko ndanalo apha ndanifuna nje ukuba liphike kube kanye ndanalo ke ngoko kanye kwiphepha lakhe yes
I said I have noticed where you're going right along have going to have a big revival
ndathi ndikubonile apho uhamba khona usiba uza kuba nemvuselelo enkulu
started up cause businessman had me over there of course
oyiqalayo kuba amadoda ngasomashishini andiweza ndaya apho kakade
look like people know if the Holy Spirit can reveal on the platform Can't he tell me what's going on at places, brother?
Kukhangela ngathi abantu bangazi, uba umoya engcwele angatyila apha eqongeni, akanako ngidixela into eqhubeka ezindaweni bazalwana.
I can tell you word by word and prove it, but Brother Carlson, this brother here, I said at the meeting yesterday and told these brethren what would be here this morning.
Yes, sir.
Ndingakuxelela igama negama, ndiqinisekise ngomzalwana uCarlson lo mzalwana wam ulapha. Bendihleli enkonzweni izolo, ndaza ndabaxelela aba bazalwana ukuba kuya kubakho ntoni nakusasa nje.
Right, exactly.
Injalo loo nto ngokuchanekileyo.
See, because the Holy Spirit woke me up and said, stand by the window. I looked at the window and he showed me just exactly this.
Yabona ngoba umoya engcwele ubundivusile wathi yima ngasefirst lane. Ndaze ndakhangela efirst lane wazi wandibonisa kanye le nto.
Now, sir, now, brothers, that's right. See?
Ndaze ndathi ngokubazalwana.
Why they ought to know it.
Ndaze ndabonisa kanye injalo loo nto nantso, yabona.
You're not long ago, a man got up here at the Chautauqua. And said, a brother Brandon is a prophet.
Apho ngekudala kwithuba elidluleyo phakama umuntu eChatakwa waze wathi umzana uBranham ungumprofeti.
I don't claim to be no prophet.
And bangu bandi kumprofeti yabona.
But he said Brother Branham is a prophet when he's under the spirit of discernment, but said, oh, his doctrine is poison, be careful with it.
Kodwa wathi umzana uBranham ungumprofeti kaye phansi kocalo lomoya, kodwa wathi oh, imfundiso yakhe ikhefu yilumkeleni.
I thought of an educated man would say a thing like that.
Ndacinga kokomuntu ongafundanga ukuthetha into enjalo.
What does a prophet mean?
Kuthetha ntoni ukuthi umprofeti?
A divine interpreter of the word.
Umtyhile ongcwele welizwi.
The word of the Lord came to the prophet.
Ilizwi lenkosi leza ngumprofeti, uyabona?
But just that's neither here nor there.
Kodwa loo nto asiko kuvanga ndivi.
But anyhow, Brother Jaggers.
Kodwa nakanjani umzana uJaggers?
And I said, he said, I've seen about that woman that got that blood in her hand.
Doesn't that he what? That he, ndibone malungana la mfazi yabene gazi esandleni sakhe.
Oh, he said, Brother Brandon, that's the most phenomenal you ever seen.
Oh, what mzana uBranham yeyona ndo imangalisayo wakhe wayibona leyo.
I said, Brother Jaggers, I love you.
Dadi mzana uJaggers, ndiyakuthanda.
First, I want you to put my hand in yours. Let's say we're brothers.
Okokuqala ndifuna ukuba ubeke isandla sami kwesakho masithi singabazalwana.
He said, sure. What's the matter?
Wathi ngokuqinisekileyo yintoni embi?
I said, you are one of the most powerful preachers that I know. What a instrument for God that you are.
Nathi ungomnye wabona abashumayeli banamandla ndaziyo ngabo esinjani sona isixhobo sikaThixo siso.
He said, thank you, Brother Branham. You're really humble.
Wathi enkosi mzwana uBranham uthobekile ngenene.
I said, I'm not saying that to be humble. I'm saying that because I believe it. You are God's servant.
Nathi andikuthetheli nje ukuba ndibe ngikothobekileyo oko. Ndikuthetha oko ngenxa yokuba ndiyakholwa ukuba usisicaka sikaThixo.
That's it, Brother Jaggers. Unless you're running too much out, you haven't got a counterbalance for what you're talking about, you're basing.
Kodwa ndathi mzana uJaggers ngaphandle kokuba wena uphuma icaleni kakhulu awunako ukuyiyondelelanisa oko ukuthetha ngakho usekelezela.
And here's what's the matter why you assemblies of God and other man only healing services.
Nansi ke into engundonakele kwabaninzi benu eAssemblies of God namanye amadoda kwezinkonzo zempiliso.
I don't blame you.
Andinigxeki.
There's so much calling. Tommy here is a good brother and we know how solid he's at.
Kuninzi okubizwa noTommy apha ungumzana olungileyo kwaye siyazi kuba umingo okumelela kangakanani na.
But there's so much in the land today under the name of divine healing, no wonder you don't want to sponsor a meeting in us today.
Kodwa kukho okuninzi apha elizweni namhlanje phansi kwegama lempiliso engcwela kumangalisi kuba ungabi namdla wakuxhasa inkonzo sesixekweni.
They come and bleed the people and go out and what have they got?
Bafika babophise abantu baphume banantoni ke?
Don't give the people a bit more than you do from the platform when you're on.
Aba baniki nento encinane abantu kunoba usenza iqongeni lakho xa kuya kwipulpit.
And you're right, brother. I'm telling you you're right.
Kwaye nilungile bazalwana ndiyanixelela nilungile.
But it's just like I read the history of Martin Luther.
Kodwa kufana nje ndanifunda imbali ka Martin Luther.
It said it wasn't a mystery that Martin Luther could protest the Catholic Church and get by with it.
Yathi yayingengomangaliso ukuba uMartin Luther wayenako ukumelana necawa yobukatolika aphumelele.
You read his history.
Nake nayifunda imbali yakhe.
But if Martin Luther could hold his head above all the fanaticism that followed his revival, there was a mystery.
Koko yayikuba wabanako uMartin Luther uyiphakamisa inhloko yakhe ngaphezu kwawo konke ukulinganisa okwalandelana nemvuselelo yakhe. Wawulapho umangaliso.
And when the phenomenon is done, the uncircumcised follow, just like it was in Egypt.
Kwaye xa umangaliso usenzeka abangalukileyo balandela. Njengokuba kanye kwakunjalo eyiphutha.
And always is cause trouble out in the land. We know that when we get out there.
Kwaye kwasoloko kusenzeka inkathazelo izweni siyayazi loo nto xa siphuma phaya.
I wish the braised up corn God had to destroy.
Nto leyo bathi bavela uKhora waze uThixo kwafuneka ukuba ayitshabalalise.
But brother, I don't blame you.
Kodwa bazalwana andinigxeki.
Brother Jaggers sat there and tried to tell me that was the Holy Ghost doing that and said,
umzana uJaggers wahlala apho wazama ukundixelela ukuba yayingumoya oyingcwele owenze loo nto waze wathi.
And then I had his own paper.
Ndabe ke ndinayo ikwelakhe iphepha.
I said, Brother Jaggers, now I said, I am a seventh grade pupil. And you are a doctor of divinity and studied to be an attorney.
Ndathi mzana uJaggers, ngoku ndathi ndingumfundi wodidi lwesixhenxe kwaye wena ungugqirha obungcwele wabe wafundela uba ligqwetha.
He was raised up in a clean, decent church, the Assemblies of God.
Wakhuliselwa kwinkonzo ephucukileyo ecocekileyo, iAssemblies of God.
Your father helped to found that faith.
Utata wakho wancedisa ukusekwa kolokholo.
And you pulling away, that's up to you.
Ke xa uzahlula kukuwe.
But I said, that's up to any man who wants to do that. I don't draw any lines there.
Kodwa ndathi loo nto ixhomekeke kuyo nayiphi na indoda xa iyinto efuna ukuyenza leyo andiyikrweli mida apho.
But when it comes to a place that an instrument like you could win thousands of souls to Christ, would build your ministry up on a sensation.
Kodwa xa kufika kwindawo yokuba isixhobo esinjengawe esinokumfumana la mawaka emiphefumulo uKristu usuke wakhela olungiselo lwakho ekuziveni.
I said, Brother Jaggers, you build a column like that, if you haven't got a counterbalance for that, it'll fall after a while.
Ndathi mzalo Jaggers, xa usakha insika enjalo, ukuba unayo indlela yokuyondelanisa loo nto, iza kuwa emva komzuzwana.
And you've got to have scripture for what you're talking about.
Kwaye umele ukuba ube nesibhalo sento othetha ngayo.
He said, there is scripture.
Wathi sikho isibhalo.
I said, produce.
Ndathi sivelise.
He said, well, Brother Branham, so that's the Holy Ghost doing that.
Wathi kulungile mzana uBranham, wathi ngumoya oyingcwele oyenzayo loo nto.
I said, show me the scripture where it said the Holy Ghost ever made blood come out on somebody and so forth like that. Just sure.
Ndathi ndibonise esibhalweni apho sathi umoya oyingcwele wathi wenza igazi uba livele emntwini nezinto ezinjalo ngolo hlobo. Bonise kuphela.
Or a poor Adam.
Oyi oli sihla phezu kwabo.
You said that oil was for divine healing.
Uthela oli yayimpiliso engcwele.
And you said that woman's blood would be the salvation of nations.
Was wathi igazi lamfazi liya kuba lusindiso lwezizwe.
I said, if that is so, then what happened to the blood of Jesus Christ?
Ndathi ukuba kunjalo ngoko kwenzeke ntoni kwigazi lika Yesu Christ?
It takes away anything against it is anti.
Amen.
It's against it.
Liyasusa kwaye nantoni na ichasene nalo isisichasi, ichasene nalo.
I said, it becomes an anti-Christ doctrine.
Ndathi iba imfundiso yobuchasi Christ.
Oh, I said, Brother Branham, you'll learn someday.
Oh, wathi mzana uBranham uyakufunda ngenye imini.
I said, I hope I never learn like that.
Ndathi ndinqwenela ukuba ndingafundi ngolo hlobo.
Now, brother, I said, I love you and you're my brother.
Ngoku mzalwana, ndathi ndiyakuthanda kwaye ngumzalwana wam.
And I said, Brother Jaggers, you're going to get on a limb after a while that you can't get back off of.
Amen.
Ndathi ndathi mzalwana uJaggers, uyakukhwela isebeni emva komzuzwana ongasayi kubuya ube nakubuya usuke kulo.
Come back to your church and come back and stay with the gospel.
Buyela enkonzweni yakho ukuze ubuyele uhlale nevangeli.
Now, so don't build it up on sensations. I said,
Doesn't Musa go kela pesko kuziva ndathi eh.
Now you guys baptize the eternal life. You know, every time you baptize, you go back to a young woman or man. Now that's going to, the ego never dies.
Ngoku unento ubaptiza la ibomini unaphakade uyazi qho kuba ubaptiza uphindela ebuntombini okanye ebufaneni ngoku oko kuya awusayi kuze ufe.
So that is he's on the end of limb right now.
Amen.
And I'm vitamin pills out of the dead sleep.
Ngoku loo nto usekupheleni kwesebe khona ngoku. Kunye nezo pilisi ze vitamin esiphuma kulwandle olufile uyabona?
But that's what it is, brother. You start on those little sensations.
Kodwa ke kuyiloo nto mzalwana. Waqala ngoku uziva kuncinane.
The new man here has got these churches. You let something like that come into the city.
Nani madoda anala mabandla apha. Ukubani ke navumela into lolo hlobo yangena esicekweni.
And you know, the devil is shrewd. And he jumps in on those things like
Amen.
That.
Naze uyazi usathana uliqili kwaye uxhumela kwezo zinto zifana naleyo.
He fusses at it.
Uyaxoxa ngazo.
He gets people wound up. He causes confusions in the church and things.
Kwaye ufuna abantu ababophelele kwaye wenza ingxuba kaxaka ebandleni nezinto ezilolo hlobo.
But that isn't so.
Kodwa oko akunjalo.
Now, here, no matter how much you are right, there's one thing that we failed and missed, my friend.
Ngoku apha akukhathaliseki noba unyaniseka kangakanani na nantsi into esileleyo esisileyo kuyo siyiphosile bazalwana bam.
I'm closing you saying this.
Ngoku ndiyavala xa ndithetha oku.
No matter how right I am and how scriptural I am and how much I know about God's Bible.
Akukhathali nokuba khathaliseki noba ndinyanise kangakanani na nokuba ndingokwesibhalo kangakanani na.
If I haven't got the Spirit of God of love in my heart for the whole human race and all. Then I'm wrong to begin with.
No wonder singanganana iBhayibhile kaThixo kuba ndinawo umoya ingcwele kaThixo othando enhliziyweni yami lokuthanda uluntu lonke nabo bonke ngoko andinyanzanga indawo yokuqala.
Now Paul said in 1 Corinthians 13, though I have knowledge, see, and understand all the mysteries of God, see, under all things, and have not charity, I'm nothing.
Ngoku Paulos wathi kumaKorinto okuqala sahlukweshumene sithathu, ndingafanele andinolwazi yabona nokuqonda imfihlelo zonke zikaThixo yabona phansi kwako konke ndime ndingenalo uthando andinto yanto.
Though I speak with tongue of man and of angels, that's those who you speak to God and always the ones can be interpreted.
Ndingafanele andithetha ngeelwimi zabantu nezezithunywa zezulu, ezo zezo zithetha noThixo kwaye zezo zidla ngokuba nokutolikeka.
Do I speak with tongues, genuine tongues, of man and angel, and have not charity, love, it profits me nothing.
Ndingafanelana ndithetha ngeelwimi ezizizo zabantu nezengelosi ndingenalo uthando. Uthando akundincedi lutho.
So if I know all the mysteries of God and can unroll them and make them all hit together and I don't have love, what good does it do?
Ngoko ukuba ndazi zonke iimfihlelo zikathixo ndibe nokuzityhila ndizenze zidibane zinxibelelane zonke ndingenalo uthando kundinceda ntoni?
And when I, Jesus said, this will all men know that you're my disciples, when you have...
Kwaye xa ndi uYesu wathi bayakwazi ngale nto bonke abantu ukuba ndingabafundi bam xa nithe.
When the assemblies has love for the oneness, and the oneness has love for the assemblies. When you have love, one for another, be right or wrong.
Xa the assemblies waba nothando lobunye, aze obunye abe nothando kuma assemblies. Xa nithe naba nothando omnye komnye, noba ninyanisile na okanye aninyanisanga na.
And as long as the objective is wrong, the motive is wrong, brother, then you're wrong to begin with. Isn't that right?
Kwaye okokuba nje injongo iyephosakeleyo okufunayo ukuphosakele gqebe. Ngoko awunanyani indawo yokuqala. Ayinjalo loo nto.
Say, though I speak with tongue of men and angels and have not charity, I'm not nothing yet.
Yabona, ndingafanelana ndithetha ngeelwimi zabantu nezezithunywa zezulu. Ndingenalo uthando andikabi into yalutho.
Because God is love. We know that.
Ngokuba uThixo luthando. Siyayazi loo nto.
And I believe in speaking in tongues.
Ndaye ndiyakholwa ekuthetheni ngelwimi.
Now somebody said, Brother Branham don't believe in the initial evidence.
Ngoko omnye umntu wathi, umzana uBranham akakholelwa kobona bungqina.
I'd like to clear that up with you now. I'd like to tell you.
Ndingathanda ukunixekisela loo nto ngoku, yabona? Ndingathanda ukunixelela.
I believe that when a man receives Christ, he receives a portion of the Holy Spirit.
Ndiyakholwa ukuba xa umntu esamkela uKristu, wamkela inxalenye yomoya oyingcwele.
Because Jesus said in Matthew, the 12th chapter, the 5th chapter and 24th verse, he said,
Kuba uYesu wathi kuMateyu isahluko seshumelinesibini, sesahluko sesihlanu nesamashumi amabini, ivesi yamashumi amabini anesine, wathi,
No, I believe St. John 5:24.
Hayi, ndiyakholwa kuba kukuyo hano ngcwele, isahluko sesihlanu ivesi yamashumi amabini anesine.
He said, He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life.
Wathi lo wevayo amazwi am akholwe kulo wandithumayo, unobomi obungunaphakade.
Now, there's only one form of eternal life.
Ngoku lunye kuphela uhlobo lobomi obungunaphakade.
And not come into the condemnation but pass from death to life.
Kwaye akeze egwetyweni, koko uphume ekufeni wangena ebomini.
Now, I believe that no man can call himself, God has to call him.
Ngoku ndiyakholwa ukuba akukho mntu unokuzibiza, nguThixo omelwe kukumbiza.
And if God really called him, now it's a lot of people we know, brother, and it's worked up and thinks that God's called him, but their life soon finds that you find it out.
Kwaye ukuba uThixo ngenene umbizile, kwaye baninzi abantu siyazi bazalwana, abasebenze baze bacinga ukuba uThixo babizile, kodwa ubomi babo kwamsinya bafumane, uye ufumanise.
But if God calls you while you'll be there and you'll stay there.
Kodwa ukuba uThixo uyakubiza ngoba wena uyakuba lapho kwaye uyakuhlala apho, yabona? Yes.
And then that's not Baptist doctrine, you know that.
Kwaye ukuba ngoku asiyomfundiso yasebaptizi le, niyayazi loo nto, yabona?
But I don't believe in shaking hands and having eternal security and all that stuff. I don't believe in that, not at all.
Kodwa kuba andikholelwa ekubambaneni izandla ukuze ube nokhuseleko lwanaphakade nezinto zonke ezinjalo, andikholelwa kuloo nto ngokupheleleyo.
They want to believe that, well, that's all right. I still say they're my brothers.
Uba bafuna ukukholelwa loo nto, kulungile. Ilungile loo nto, ndiyakuhlala ndisithi basengabazalwana bam.
This morning, if I was going to ask for a piece of pie, which is almost dinner time, I may make cherry and you might take apple, but we're both eating pie, see?
Kusasa nje ukuba bendiya kucela iqhekeza lepayi, njengokuba sekusondele ilixa ledinala. Ndingathanda icherry ube wena usidla iapile. Kodwa sobabini sidla ipayi, yabona?
So it doesn't make any longer you're eating pie.
Ngoko ayenzi mahluko, oko nje sidla ipayi.
That's the way we believe.
Nanso indlela esikholwa ngayo.
If you want to be a oneness, be a oneness. If you want to be assembly of God, be assembly of God.
Ukuba ndifuna ukuba ngobunye, mandibe ngobunye. Uba ufuna ukuba iassemblies of God, yiba iassemblies of God.
If you want to be whatever you are, Baptist, Presbyterian, be a Christian in it, see?
Ukuba ufuna ukuba iyona ntoni na, umbaptist, umpresbyteri, yiba ngumkristu ulapho. Yabona?
Amen. And search it out by yourself, but don't fuss with one another.
Uze uziphengululele ngokwakho, kodwa musana ukuxambulisana.
Because these little things, they all dovetail together. That's right.
Ngokuba ezi zinto zincinane ziye zihlangane kakuhle zizonke, injalo loo nto.
They all dovetail together and come to that one place.
Ziyahlangana kakuhle zifike kuloo ndawo inye.
And And no matter what we do, how many miracles we can perform, how many mountains we can move, or whatever it is, until we come to a place that we love.
Amen.
Not make believe, but we love one another.
Kwaye akukhathaliseki uba senza ntoni na, mingabi namangaliso esinokuyenza, singabi naiintaba esinokuzisusa okanye nantoni na eziyo, singekafiki kwindawo enye yokuba nothando, hayi ukuzenzisa kodwa sibe nothando omnye komnye.
When we love every brother, no matter what church he belongs to, we love him.
Xa siyakuthi sithande wonke umzalwana, ungakhathaliseki noba ungweyiphi na inkonzo, simthande.
Not just pretend we do, because we know it's a religious idea, yes, we're supposed to do it.
Singazenzi nje ngokungathi kuba sisazi ukuba ingcinga yobuKristu ukuba simelwe ukuyenza loo nto.
But because we do it, we love one another, then long suffering, bearing with one another.
Koko ngokuba siyenza siyathandana, ngoko ukunyamezela sinyamezelana.
I believe in Colossians 3 about 9 somewhere along there. I might be wrong on scripture, but it said this.
Kwaye ndiyakholwa kumakolo sahluko sesithathu malunga neyethoba malunga apho nokuba andisenokuba ndisiphosile eso sibhalo kodwa sona sithetha oku.
As we become a Christian, we should not envy. See?
Oku emva kokuba singamaKristu asimele ukuba namona, yabona?
We can't have faith when we're trying to pay respects and honor to one another.
Asinakuba nalo ukholo xa sizama ukunikana uzuko nembeko, yabona?
We can't do that.
Yabona, asinakuyenza loo nto.
We can't have faith, we got to honor God. They honor him.
Asinakuba nalo ukholo, kumele ukuba sihlonele uThixo, yabona, sihlonele yena.
Believe in my brother, sure is love, but the respects and dignity goes to God.
Ndikholwa kubazalwana bam ngokuqinisekileyo luthando kodwa intlonipho nesidima sesikaThixo.
But have faith and confidence in one another.
Okokuba kodwa yiba nokholo nithembane omnye nomnye.
And don't lie to one another.
Kodwa musani ukuxokisana.
Don't lie to one another.
Yabona, musani ukuxokisana.
If I tell you this morning I love you, I must mean that.
Ukuba ndithi kuwe kusasa nje ndiyakuthanda, kumele ukuba ninyaniseke ngaloo nto.
If it doesn't, I'm a hypocrite.
Yeah.
That's exactly.
Ukuba ke akwenzeki, ndingumananisi, injalo kanye loo nto.
My brethren, along this line, now Brother Tommy, I hope I haven't held too much here.
Ngoku bazalwana malunga nale ndawo, ngoku mzana uTommy ndiyathemba ukuba andinibambanga xesha lide kakhulu apha.
Brother Tommy's got something to say just in a second.
Mna umzalwana uTommy unento aza kuyithetha emzuzwini nje.
But I might say this. When I come into the midst of you.
Kodwa ke ngakhe nditsho ukuthi xa nithendeza phakathi kwenu.
I believe this. I believe that God our Father overshadowed a virgin called Mary and created in her a blood cell which brought forth Jesus Christ, which was the Son of God, the tabernacle in which God unveiled himself in flesh. Manifested himself among us.
Ndiyakholwa koku, ndiyakholwa ukuba uThixo uba wethu wasibekela intombi ebizwa ngokuba nguMaria waze wadala kuyo elo sunsu legazi elathi lezisa uYesu Kristu owaye ngunyana kaThixo umnquba wathi uThixo wazigubungela kuwo enyameni wabonakalaliswa phakathi kwethu.
God was in Christ reconciling the world to himself.
UThixo waye kuKristu elixolelanisa naye ngokwakhe ihlabathi.
I believe that blood cell was broken at Calvary for the remission of our sins.
Ndiyakholwa ukuba isunzu legazi laphulwa eCalvary ukuze kuxolelwe izono zethu.
And the spirit went out of him and came back upon the church called the Christ, the Holy Spirit, the Christ, the Logos, was in us now, the Holy Spirit by baptism making us.
Kwaye umoya waphuma kuye waze wabuyela phezu kwebandla kuba uKristu, umoya oyingcwele, uKristu, uLogos, ukuthi ngoku umoya oyingcwele ngobhaptizo esenza
Christ separated himself, giving his life to each one of us, that we as a group of people might be the church of God.
UKristu wazahlula ephisa ngobomi bakhe kumntu ngamnye kuthi ukuze thina njengeqela labantu sibe libandla likaThixo.
And not long ago I used to ride, you know that.
Kwaye kungekudala kwixesha elidlulileyo ndandidla ngokuphalisa, niyayazi loo nto.
My father was a rider, great shot. I used to ride.
Utata wayeyinkweli eyincane kananjalo, ndandidla ngokuphalisa.
We heard the Rapitaw Valley, the Troublesome River over the Rapitaw Range.
Sasalusa eArapaho engxingweni okanye ndithetha ukuthi kumlambo iTroublesome ngaphesha eArapaho ezintabeni.
The Herford Association grazes that valley.
umbutho weHereford udla kulona nhlamba.
And up on that valley, the ranchers, they have so much grass that they can raise.
Kwaye phezu kwalo nhlambo abanini befarmer ezinkulu banengca eninzi kakhulu abayikhulisayo.
When a ranch will produce as much as a ton of hay, you can run a cow on the pasture up below Esther's Park there. And you can run a cow in those pastures.
Kwaye umnini farmer uye avelise ongangetoni yotyani. Unganako ukugcina imazi edlelweni phaya emazantsi e-East Park apho unganako nokushishina ngenkomo kweza.
My great hunting grounds up in there.
Kwimimandla yami emikhulu yokuzingela.
And I've ranged in there for a year.
Kwaye ndakhe ndasefama apho unyaka.
I go yet in spring and fall when I'm off the cannon and ride around up just to be up there. Because I love to ride.
Ndisaya kwakhona entwasahlobo nasekungeneni kobusika xa ndithe ndaba sekuphumleni ndinako ukuya ndize ndiphalise ekungqingeni ukwenzela nje ukuba ndibe phaya kuba ndiyakuthanda ukuphalisa.
And all up and down that valley is a bunch of ranchers that has their rights into here. And it's a grazer cattle.
Ndinyuke ke ndisihla loo ntlambo kukho iqela labanini izifama abanako ungena ka apho badlise iinkomo.
And in the springtime, maytime, if I help them to get the cattle together and run them up there.
Kwaye ngexesha lasentwasahlobo ngamaxesha amaninzi ndandikhe ndibancede ukuqokelela iinkomo zabo siziqhube sizinyuse apho.
And there's a drift fence where they can't drift back on private property coming down through the range.
Kwaye kukho ucingo lokurhanqela apho zingenako ungena kumhlaba ongomntu othile xa zisihla ngolundi.
And the ranger stands there and counts those cattle when he goes in, when they go in.
Kwaye unogada uma apho azibale ezo nkomo xa engena xa zingena.
And I've said on many a day, hour after hour, watch Mr. Grimes' bunch go through. He had a diamond bar. Ours is a turkey track.
Kwaye ndandiye ndihlale iintsuku ezininzi iiyure emva kweyure ndimjonge umnumzana uGrimes neqela lakhe lingena wayenohlobo lwe-diamond bar ezethu yayizeze turkey track.
And he has a tripod just below us. And Jeffries and so forth.
Babe ne-tripod ezantsi kwethu neJeffrey njalo njalo.
Then when I'd put my leg, as many of you know, across the horn of the saddle and sit there and watch that ranger as he stood there, counting these cattle.
Ukuze xa ndithenda ukubeka umlenze wam njengoba uninzi lwenu lusazi, wanqamleza uphondo lwesali, ndize ndihlale apho ndimjonge nogada xa emi apho ezibala ezinkomo.
I noticed one thing. He didn't pay much attention to the brand that was on.
Ndaqaphela into enye, wayengaluhoyi kakhulu uphawu olukuyo.
But there's one thing he really looked for. That was a blood tag.
Kodwa inye into awayijonga kakhulu yayiluphawu lwegazi.
It had to be a thoroughbred Hereford or it couldn't go behind that fence. But the brand didn't make much difference.
Kwakufuneka uba ibe yiHereford yodidi okanye ingangeni ngapha kwecingo. Kodwa uphawu lona lalungenzi mahluko kakhulu.
And I think that's where it'll be a suggestion.
Kwaye ndicinga ukuba indlela ekuya kuba yiyo ngomhla omgwebo.
He's not going to look at our brand. But he'll look for the blood tag.
Akasayi kujonga amaphawu ethu koko kuya kukhangela ileyibheli yegazi.
I have made my mistakes, brethren. And I've done so many things that's wrong.
Ndizenzile iziphoso zam bazalwana kwaye ndenze izinto ezininzi ezingezizo.
And if any time along the road I've brought or you have heard something that I might have remarked or said that given offense or some kind.
Kwaye ukuba nangaliphina ixesha kwindlela endithe ndayihamba okanye nakhe nava into ethile endikhe ndayichaphazela okanye ndayithetha ethi ibe sisikhubekiso esithile.
Or if I said something this morning, it given offense, I ask you as a Christian brother or sister, forgive me. I don't mean to do it.
Okanye kube ndithe ndathetha into kusasa nje eyenza isikhubekiso, ndiyakucela njengomzalwana okanye udade ongumKristu ndixolele, andizimisele kuyenza loo nto.
I've only spelled to you my heart so that we would know.
Ndizame nje ukukhuphela inhliziyo yam kuni ukuze sazi.
If there's any baptizing to be done, you brethren do it yourself. I don't do it.
Ukuba kukho ubhaptizo luya kwenziwa, nini bazalwana niya kulenza ngokwenu yabona? Nanso andilwenzi.
If I had, that's the way I'll baptize one like that. Either one of you can take it, see.
Ukuba bendinako indlela endiya kubhaptiza ngayo leyo olufana nolo. Akukho namnye kuni nako ukulthatha yabona.
So you can take the person they're baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost, and they're baptized in the name of the Lord Jesus Christ too.
Ngoko ningamthatha umuntu baya kubhaptiza egameni loyisenyana nomoya oyingcwele baze babhaptize egameni lenkosi uYesu Kristu kananjalo.
So if I ever baptize one, but I haven't done it yet, I only baptize in my own church, and that's just the people there.
gogo uba ndinokhe ndibhaptize othile kodwa ndikayenzi loo nto ndibhaptiza kuphela kwelam ibandla ke iba ngabo yabantu baphaya bodwa kwayiloo ndlela abantu abasebandleni lam ababhaptiza ngayo kwaye ukuba uyakhangela emva sisithethe sidala samamissionari sisithethe sidala sama-baptists amadala ngamamissionari kwaye ngoku ukuba yiloo nto ke ndiyakholwa kwimpiliso engcwele ndiyakholwa kubhaptizo lomoya oyingcwele ndiyakholwa ekuthetheni ngelwimi komoya oyingcwele
I believe in every gift that God gave to his church on fallen 100%.
Ndiyakholwa kuso sonke isipho athe uThixo wasinika ibandla lakhe. Ndiyazithanda ngokupheleleyo.
But I believe I'm not in for a lot of this year's super duper healing that we have around today.
Kodwa ndiyakholwa andikholelwa kule mpiliso inkulu kakhulu sinayo isingqongileyo namhlanje.
I would just like to make a remark here.
Ndingafuna nje ukukhaphazela into apha.
Some time ago there was a brother And it isn't my precious brother Tommy Hicks, which I regard as a true servant of Christ.
Ngethuba lithile ladlulayo kwakho umzalwana kwaye asinguye umzalwana wam othandeka uTommy Hicks endimthanda njengesicakasene nesikaKristu.
There was another man in another country. And in this country, there was just all-time God super-duper healer, you know, like that.
Kwaye kwakho enye indoda kwelinye ilizwe. Kwaye kweli lizwe kwakukho yena nje lonke ixesha. Uthixo umphilisi omkhulu kakhulu Thixo umphilisi omkhulu kakhulu yazi ngolo hlobo.
And I got a letter after the man had from the Lutheran church.
Ndakhe ndafumana incwadi emva kokuba loo ndoda yathi evela kwibandla lamaLutheri.
My secretary here knows we have it on file.
Kwaye unobhala wam lo uyazi ukuba sinayo isefayilini.
I wouldn't call the man's name because it's not Christian.
Andinako ukulibiza igama laloo ndoda ngokuba sibobu Kristu obo.
Though I disagree with the man's ideas, but that's perfectly all right. I love him. He's my brother.
Nangona ndingavumelani neembono zaloo ndoda kodwa kulunge kakhulu ndiyayithanda ingumzalwana wam.
But it just got to a place of where you just got to have some kind of a sensation or whip it up or something other like that, see?
Kodwa sekufike kwindawo apho bathi bahambe bayokuba sekuziveni okuthile okanye ukuqweba okanye into ethile njalo yabona.
And that's no good. See, brother, bodily exercise does very little.
Kwaye oko akulunganga oko yabona mzalwana ingqeqesho yomzimba inceda kancinane.
And so this Lutheran minister wrote this minister back a letter.
Ke ngoko lo mlungiseleli womLuthere wabhala ephendula iletter yalo mlungiseleli.
And he said, You American evangelists who come here, so with all your super duper healing to everybody.
Waza wathi nina bavangeli basemelika nithi nize apha wathi nezimpiliso zenu zinkulu kakhulu kumuntu wonke.
And now this sounds like a little bouquet to myself, but God knows I don't mean it in that way.
Kwaye ngoku khangela ngokungathi kukuzinika iwonga, kodwa uThixo uyazi kuba andizimiselanga kuloo nto.
But he said, when the little Deborah Statcliffe died, that baby, and that mother had stood there that day in India and California where that baby had died and was cold.
Kodwa wathi, kwathi uDeborah Statcliffe omncinane xa wafayo olosana, Waze lo mama wema apho ngalo mini eIndia eCalifornia apho olo sana lwalufile sele lubanda.
When seen lay that baby over in Brother Branham's arm and him stand there and pray for it, the baby starts screaming and kicking and hand it back to him.
Lwaze lwabona lwabekwa olo sana engalweni kamzalwana uBranham. Wabe yena emi apho eluthandazela lwaze olo sana lwaqala ukukhala nokukhabalaza walinikezela kunina.
He also knew the Mexican case, which we can base this full gospel businessman a statement.
Wayesazi nesiganeko saseMexico esinokusisekele phezu kwaso intetho yamadoda angosomashishini aseFull Gospel.
You have to have something stated from a doctor.
Umele ukuba ube nento ethile exelwe ngugqirha.
When that little Mexican baby died that morning at 9 o'clock, this was 11 o'clock that night, doctor wrote his statement out.
Alwathi olwasana luncinane lwaseMexico lwafa ngalantsasa ngentsimbi yethoba kwaye ngoku kwangeyeshumi elinanye ngobo busuku ugqirha wabhala ingxelo yakhe.
Brother Espinosa, which many of you assembly of God brother know, he was the one who got the statement from the doctor that he died.
Umzalwana uEspinosa abaninzi beni bazalwana base Assembly of God bayamazi yayinguye owathi wafumana loo ngxelo kugqirha yokuba lwalufile.
Now I saw a vision out of the crowd when 20,000 Catholic people come to Christ.
and Mexico City.
Ndaye ndabona umbono phaya esihlweleni xa abantu abangamakatolika abangamashumi amabini amawaka abathi beza kuKristu esixekweni saseMexico.
I said, don't you just take that. I don't know that baby. I just saw a vision out here.
Ndathi musani ukukuthabatha nje andazi olo sana ndibone nje apha embonweni.
Billy, with 30 or 40 ushers couldn't keep that little woman out of the prayer line with that baby.
UBilly naye wayelapho ezama enamadikona ngamashumi amathathu okanye amane abakwazi ukumsusa la mfazi mncinane kumgca ukuthandazela iphethe olo sana.
She'd run between her legs and everything.
Wayesuka baleka aphume phakathi kwemilenze yabo nakwinto yonke.
So finally, I sent Jack Moore down. I said, go pray for it.
Kwaye ekugqibeleni ndathumela uJack Moore wayehla ndathi yiya uluthandazele.
I looked out here and I see a little Mexican baby smiling. I said, wait a minute, bring it here.
Ndaze ndajonga apha phandle ndaze ndabona usana oluncinane lwaseMexico luncuma. Ndathi yima umzuzwana luzise apha, yabona.
And when I put my hands on that blanket, poured down rain all day.
Ndaze ndandakubeka izandla zami phezu kwalo ngubo. Yayisina imvula imini yonke.
I've been standing there since early that morning. This is about 11 o'clock at night.
Kwaye babemi apho kususela kusasa kakhulu. Kwabe ngoko kwakumalunga nensimbi yeshumi elinanye ngokuhlwa.
I put my hands over on the little baby. It's getting kicking and squealing. And they begin screaming.
Ndaze ndabeka izandla zami apho phezu kosana oluncinane lwaqala ukukhabalaza nokukhala baze baqala ukukhala.
So then they take it down and got the statement.
Ngoko baluthabatha ke bafumana lo ngxelo.
Went to the doctor and the doctor said, I pronounced the baby dead this morning at 9 o'clock. It died with pneumonia.
Baya kugqirha waze wathi ugqirha bendiluqinisekise njengolufileyo olusana kusasa njengentsimbi yethoba belibulewe yipneumonia, yabona?
And so then those things are true. They are statements. It has to be.
Kwaye ke ngoko ezo zinto ziyinyaniso zizingxelo zimelwe kukuba zibe njalo.
We should always be honest and truthful about anything. Don't make it any, just let it be what it is.
Simelwe ukuthi sihlale sinyanisekile sinenyani malunga nayo nantoni na. Musa kuyenza nje yenze nje ibe yiloo nto yiyo.
God don't need any help on anything, you see. He's God.
Mayibe uThixo akadingi kuncediswa kuyona ntoni na, uyabona nguye yena unguThixo.
So this, he said, now, but when this mother called up Brother Branham in America, crying to him over the phone, come over and raise up my little baby.
Yatheta oku ngoku, kodwa wathi lo mama akubiza umzalwana uBranham eMelika, elila kuye semnxebeni, wela uze uvuse usana lwam.
And in the United States government, her husband is a chaplain in the army.
Wabe urhulumente wesizwe ezimanyeneyo, umyeni wakhe ungumfundisi emkhosini.
You all know Julius, many of you.
Kwaye nonke niyamazi uJulius abaninzi kuni bayamazi.
Wrote my book, Prophet Visits Africa.
Nguye wabhala incwadi yam umprofethi utyelela iAfrika.
And that poor little Norwegian mother screamed at the top of her voice, said, Brother Bram, I'll stand there when that baby comes alive.
Kwaye la mama mncinane waseNorway wayekhwaza ngelizwi lakhe lonke sithi mzwana uBranham ndandimi apho xa lwathi olo sana lwavuka.
Said, we believe you to be a servant of Christ.
Wathi siyakholwa kuwe ukuba usisicaka sikaKristu.
Said, come lay your hands upon my baby. It'll live.
Wathi zawubeke izandla zakho phezu kosana lwam kwaye luyakuphila.
Just died just in a moment, too, with pneumonia. I think about 4 hours, fine.
Lusandula kufa emzuzwini okanye embini edluleyo lune pneumonia belukhula isithuba seyure ezine okanye ezintlanu.
And these men have been around there hollering, screaming, and jumping up and down, saying, God go raise up, God go raise up.
Kwaye la madoda ayekho apho ekhwaza ekhala exhumaxhuma esithi Thixo uza kulivusa, uThixo uza kulivusa.
And said, by that, the American Air, not the American Airlines, the United States Army was going to fly me over in a jet and back in the day. See?
Athi ngenxa yoko ezomoya zaseMelika okanye ngezizwe ezomoya zaseMelika ingumkhosi wesizwe ezimanyeneyo owawuza kundibhabhisa ngenqwelo moya ijet undibuyise ngosuku. Yabona?
Now I said, before I come, let me find the will of the Lord.
Doesn't that he? Pamko bandize, makendifumane ukuba yintoni na intando yenkosi.
So I prayed 2 days.
Koko ndathandaza insuku ezimbini.
And that doctor so nice left the baby lay there.
Kwaye lo gqirha wayenobuntu kakhulu ukuligcina lo sana lungqengqe apho.
Then one morning I got up and started walking out into the kitchen.
Kwaze ngenye intsasa ndavuka ndaze ndaqalisa uhamba ndingena ekitchen.
I looked standing there over just the light. That's that light there circling around. I said, don't touch that. Don't rebuke that. That's the hand of the Lord.
Ndakhangela kwakumi apho pheshe yakukhanya nje okungangoku yakukhanya kuphaya kujikeleza kwathi Musa ukuchukumisa oko Musa ukukhalimela sandla senkosi eso.
I run right back and call the nation and call and said, I cannot come.
Ndabaleka ndangena ndanxibelana nesizwe ndabiza ndathi andinako ukuza.
This Lutheran minister said, why don't you wait till you get a clear-cut decision from God, like Brother Branham did, and then you know what you're talking about.
Waze lomlungiseleli wamaluthera wathi kutheni ningalindi nje nide nifumane isigqibo esisiso esicacileyo esivela kuThixo njengoba umzwana uBranham wenzayo uze nazi uba yintoni na endithetha ngayo.
Now that is it, brother.
Ngoku yiloo nto bazalwana.
If we'll just not jump at conclusions and wait and get a clear cut decision from God.
Ukuba nje asinakusuke sinxamele ukwenza isigqibo silinde ukuze sifumane ilitha isigqibo esicacileyo esivela kuThixo.
And all this year healing sinners that don't know nothing about God.
Kwaye konke oku kulapha indawo zempiliso ezingazi into konke ngoThixo.
I believe that divine healing is based upon a principle that you ought to come to God first and give your heart to Him and wash up your lives in the blood of Jesus Christ, and then God will go to work with you and heal you.
Ndikholwa ukuba impiliso engcwele isekelwe phezu komthetho seko. Ukuba umelwe ukuba uze kuThixo kuqala unikezele inhliziyo yakho kuye nize nicoce ubomi benu egazini likaYesu Kristu ukuze ke uThixo asebenze ngana niphilise.
Just like this brother said about the little woman he had prayed for down there, a saint of God, you see.
Kanye njengoba lo mzalwana watshoyo malunga nalowo mfazi mncinane wathandazelwayo phaya ezantsi ingcwele kaThixo nebona.
In my life, I made many mistakes. I've done lots of things that's wrong.
Ebomini bam ndenza isiphoso ezininzi ndenza izinto ezininzi esiphosakeleyo.
Probably if I live much longer I'll do many more.
Ndiyakuthi ngokuqinisekileyo ukuba ndithenda phila ithuba elidana ndiyakwenza ezininzi zazo.
Perhaps some of these stumbling blocks in your way.
Mhlawumbe ezinye zazo ziyakuba zisikhubekiswa endleleni yenu.
I hope that you forgive me.
Ndiyathemba ukuba ningandixolela.
I was reading of Abraham. How is the frustrations that he had.
Ndandifunda ngoAbraham indlela wayena ukuxineka kwengqondo ngayo.
How that he my things that he did. He doubted God and he lied about his wife and everything.
Indlela wathi ngayo go izinto azenzayo wamthandabuza uThixo waze waxoka malunga nenkosikazi yakhe nayo yonke into.
But when his divine commentary was written in Romans 4 it never mentioned his mistakes.
Kodwa kwathi xa kubhalwa incwadi yakhe yencazo engcwele kumaRoma esahluko sesine ayizange zikhankanye iziphoso zakhe.
But said Abraham never staggered at the unbelief through God but was strong.
Kodwa yathi uAbraham akazange athandabuze ngokungakholwa kuThixo koko wayomelele.
All these mistakes was all forgotten about when the divine commentary of his life was written.
Zonke iziphoso zakhe kwalityalwa ngazo xa kwakubhalwa incazo engcwele ngobomi bakhe.
His frustrations wasn't even mentioned. His mistakes wasn't mentioned.
Ukuthetheka kwakhe akuzange kukhankanywe nokukhankanywa. Iziphoso zakhe azizange zikhankanywe.
Brother, I hope that when my commentary is read that day that he rubbed mine out to him and think about him.
Kwaye basalwana ndiyathemba ukuba xa kuya kube kufundwa yami incwadi yencazo ngaloo mini uba uyawuzicima nezami angabi nakucinga ngazo. Ndiyathemba ukuba niyakwenza njalo nani uThixo anisikelele. Ukuba nje bendinokubona oko kuqhubeka kulo lonke ihlabathi bendiya kuthi Nkosi mndule umkhonzi wakho enoxolo.